Yesu yezwa ruganda.
Praise Jesus, praise
Jesus.
How have you been?
Ubulamu bugamba bugye.
And how is your life?
Muli bulungi.
Are you well?
Buza kumuganda wo yakuliranye.
Greet for me your neighbor.
Bakisala jo mukolera.
Have a prayer you pray you make for your neighbor.
Musabire sala.
Pray a prayer for them.
Eri kitaffe.
Unto the Father.
Nayana ajiulira.
He too will hear the prayer.
Can
whisper to you that pray about this and pray about the other for me.
Yes, we
praise Jesus.
Mugamba, kusabiri.
Tell them to pray for you.
Mukama na yao ulisara yu.
God to hear your prayer.
Mugenda kuba ya nukule sara
yu. He's going to be answering that prayer.
Mugenda mukama wa
fili. In the name of our Master Jesus.
Majoku msabira.
Have you prayed for them already?
Kali nange mukama abawo mukisa mwena.
Now me too, God bless you all.
Mwebale kusabira bannamu.
Thank you for praying for your neighbors.
Singana yekabwe mukola.
If even home you do like that.
Singana mburi kifo kyonna.
If in every place.
Osabira ku muganda
wo. You're praying for that brethren of yours.
Yesu yebazimu.
Praise Jesus.
Wesabira byo kabu
na. You pray so much about yourself.
Nena wo beta gesara jo.
They too need your prayers.
Isala tuzeta.
We need the prayers.
Amen.
Amen.
Okubadde kusomoza.
That has been a challenge.
Okubeera omutonzi
wa. Which is from our creator.
Amen.
Praise Jesus.
Amanya neddoboozi.
And by name and voice.
Omutume Donald Hope Witness.
Apostle Donald Hope Witness.
Wamune Musumba.
Together with Pastor Fosa.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus so much.
Tubagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe
Yesu. We love you so much in the name of our Master Jesus.
Era tusiima okubaweereza.
And we are glad to minister to you.
Nga Katonda ali muffe.
And God is within us.
Ngatabagana n'abantu bonna.
As he reconciles with all people.
Basobola okudembwa kabaka
w'omuggulu. Go back to heaven.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
So kye tufuba kyonna okukola.
Now what we're trying to do here.
Kwe kutondawo omulembe ogulina okumanya Katonda
okujjudde. Is to create a generation with a full knowledge of God.
Kubanga abantu ba Katonda bazikirira olw'okubula
okumanya. Because God's people are destroyed for lack of knowledge.
Era ekitiibwa kya Katonda muffe.
And the glory of God in us.
Kwe kutondawo omulembe ogwo ogulina okumanya Katonda.
To create that generation with the knowledge of God.
Wawulira bulungi mu Koseya nnya mukaaga.
Yes, so well in Hosea 4:6.
Abantu bange basikira bwakubula
kumanya. That my people are destroyed for lack of knowledge.
Naye obanga okumanya kye kizibu.
But if knowledge is the problem.
Tukoze tutya okuleeta okumanya.
Now what can we do to bring knowledge?
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Naye yasuubiza.
But he promised.
Mu Isaya esula y'ekkumi n'emu olw'omwenda.
In Isaiah.
Ng'agamba nti ensi eriggula okumanya Katonda.
And he said the world will be full of the knowledge of God.
Ng'amazzi bwe ganjala ku nnyanja.
As the water spread onto the sea.
Era n'akyogera ne mu Habakuku 2:14.
Habakuku 2:14.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Olw'okumanya kuno.
For this knowledge.
Abantu bangi baakuwona.
Many people to be saved.
Daniel 12 agamba.
Daniel 12 says.
Nti okumanya kulyeyongera mu nnaku
ez'oluvannyuma. Knowledge will increase in the last days.
Okumanya kuno.
This knowledge.
Bwayogera nti kulyeyongera.
When he speaks that it will increase.
Kulabika nga kweyongedde mu nsi.
It appears that it has increased in the world.
Technology yeyongedde.
Technology has increased.
Kwegamba ebintu bingi.
Many things
ebiteekeddwawo
have been put in place.
Naye yo kanisa.
But the church
yeyongedde mu kumanya.
Is not grown in knowledge.
Yeyongedde kugwamu kumanya.
It just continue to cease to have knowledge.
Simanyi oba aliyo kyegendereza.
I don't know whether you have ever looked at that.
Ensi bwe yeyongedde okumanya.
As the world has grown in knowledge.
Ate ye kanisa okumanya kugigwamu.
The church, the knowledge has ceased to be within it.
Ate ye kanisa erina okuba wakulu w'okumanya.
And the church has to be above in concerning knowledge.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kyovuula Abaisirayiri.
That is why Israel.
Mu biro ebyo baabeeranga abagezi.
In those days were the ones who were wise.
Era Mukama bw'aba atwogerako.
When God speaks of them.
Agamba ggwanga ky'eggezi eriringa
eryamu. He said that what nation is wise like your nation.
Kugamba nti kanisa.
That the church.
Esuubirwa okuba nga ngezi
nnyo. Is expected to be very wise.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Eranga nabagezi abandi badde basinga.
And even the wise people who would have been most.
Bandi badde bavanga mu kanisa.
Would have been coming from the church.
Naye kati kwava mu kunoonya okumanya.
But now we cease to seek knowledge.
Namagezi.
And wisdom.
Etandiko ndonya ebyamagero byonna.
And we began to seek only miracles.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kati ekyamazima kiri bwekiti.
Now the truth is this.
Yesu yali anatera okuzaala.
Jesus when was about to be born.
Abayudaaya.
The Jews.
Bali bavudde ku kunoonya amagezi.
They had ceased and abandoned to seek knowledge.
Nga banoonya bubonero.
And were seeking for miracles.
Era Bible yayogera bulungi mu
Bakolinso. The Bible speaks so well in Colossians.
Nti Abayudaaya banoonya bubonero.
That the Jews seek for miracles.
Amawanga ne banoonya amagezi.
And the Greeks seek for wisdom.
Mudulaba w'obuzibwawo.
Don't you see a problem there?
Era Yesu agenda
zaala. And as Jesus was born.
Naba Abayudaaya bamugamba akabonero kiko otuwa.
And the Jews were asking for a sign he can give them.
Nga byayogera bino ebyamagezi tebakyabitegedde.
Every wisdom he was speaking they could not understand it.
Yogera eby'omukulu tebabitegedde.
They speak of things of heaven they never understood it. Now they told him, what sign can you give us? That's why the Holy Spirit chooses them. And he told them that the Jews seek for signs. Yet the Greeks were seeking for wisdom. What is so surprising? That when you look at the science, they go in the space and they search out for everything. Yet everything is in the Bible, even though you don't go to the space to
live
here. But because we look for signs, we cannot see those things. And Jesus reaches to be born, and we don't know where he has been born. Even when he comes back, we never know. Why? Because we look for signs. We look for miracles. Not sought for knowing him. Yet miracles are food for the children. We don't need to look for them. Praise Jesus. Jesus, they were looking for him. Yet the wise men were quickly is to meet him. You know, there were wise men who searched out the things in the space. And they saw an unusual star in the space. And they said, there is a king who has been born. And they moved from other nations. And they are coming to search out for Christ. Whether they find him looking how, as he came, they were determined, let's go worship him. Even though they found him a baby, they
remained
knowing he's the king we are looking for. They waited no for other miracles, but they met the king and they were blessed.
After
today, their blessing is spoken of. Praise Jesus.
They got
many miracles after, even eternal life. Now church where it has reached, Jesus can come back and find it, and it never knows it. Because they are looking for signs again, yet he's about to come back. Now the signs are blind people's eyes. And in them are false prophets. We are going to seek for knowledge.
We're
going to get at food for the children.
Yes,
praise Jesus.
We are
going to be seeking for knowledge. And the Holy Spirit will take care of
us.
He's working for miracles for us.
Yes,
praise Jesus.
You
know, children are there working in the garden.
And
their mother is preparing their eatings. Now, we too, we are like that. We are going to look for the kingdom. We go in deeper knowledge. And the Holy Spirit prepares our miracles.
But
that is food for the children.
Amen. So,
now we thank that God
in
this generation has given us knowledge.
Yes,
praise Jesus.
The
intention about knowledge
is
to gather where Christ is gathering from.
Yes,
praise Jesus.
Whoever
never gathers with him is his enemy, for he scatters. Matthew 12 explained it. But Jesus gathers from where? Hebrews 12:22. He gathers in the Jerusalem city of heaven.
We
want to gather you in the bigger assembly of the angels and the saints of God. We intend to bring knowledge that you may see the light which reaches you to heaven.
It will
be an overcome on the world. For they who overcome the world, they are born of God.
Yes,
praise Jesus. And they are a friend of God. Those words keep them. God bless you. Thank you for coming.
We
want to appear proceeding on.
Yes,
praise Jesus so much.
We
love you so much all in the name of Jesus.
We
want to fulfill the call of the nation. And all nations for the second coming of our Master Jesus. That is what is our call up as Uganda is. Even though Israel, they were called to prepare him for his birth.
No,
you've not asked of yourself. Others prepare for his birth. There are others who prepare for his second coming.
Yesu
praise Jesus.
Even
though he will not reach here on earth, he will enter the space. But there is a gospel which has to lead
him.
According to Matthew
24:14.
And the gospel of the kingdom of God will be preached to all nations, then the end will come.
We
begin to see the gospel of heaven coming back. We are preparing for his coming. You know, heaven people abandoned it. They take it as a promise which has taken long to come to pass.
Yes,
praise Jesus. But we, God,
he
shows us that the promise is there. We are going to proceed on. And we see the journey from Egypt to Canaan. And our journey from earth going back to heaven. But in seeing all this,
we have
been seeing the Holy Spirit leading the children of Israel from Egypt going to Canaan together with the angels. They
will
lead that journey.
Yes,
praise Jesus.
Many people
don't know that the Holy Spirit was involved in that journey. Others saw him in the lampstand according to Exodus 25:31-40. They saw the lampstand which looks like that, and it was done by Moses, but they never knew the Holy Spirit in his fullness. He was in their midst.
Yes,
praise Jesus. And we saw the angels. They led, getting them from Egypt,
and
even the weapons of God.
Yes,
praise Jesus.
But
we too, in our journey,
yes,
our Master Jesus told us, we cannot go in a mission
until
reaching the kingdom of heaven, until the Holy Spirit has led us. And the church in Acts, it begins with the Holy Spirit and the angels.
Yes,
praise Jesus.
But
when we read that aspect, we searched out the angels.
Yes,
praise Jesus so much.
We've
seen the Holy Spirit in the fullness.
We've
seen the seven spirits of God,
which we
read in Isaiah.
Isaiah
11 from verse 1 and 2.
We
saw the Spirit of the Lord.
We
saw the Spirit of wisdom.
And we
saw the Spirit of understanding.
We
saw the Spirit of counsel.
We
saw the Spirit of power.
The
Spirit of knowledge. The Spirit of fear of God.
This
is what makes the fullness of the Holy Spirit.
Yes,
praise Jesus.
Now,
wherever the church has to be, the fullness of that Spirit has to be in these people. And when they say you're going to be filled with the Spirit,
think
of that Spirit to be full in your life.
Yes,
praise Jesus. Now the angels, they too are in seven groups. They were in us. For when the Holy Spirit is in us, then the angels are for our side. They too are sent within seven groups to lead the church. That's why you hear in Revelations 1 and 2 and 3,
he
says to the angel of the church of this place,
and he
says that if they refuse to obey,
he
is to take away the lampstand. Now that lampstand, it wasn't a lamp lighting
physically,
but it was the Holy Spirit in his fullness.
Now
when they take away the Holy Spirit, even the angels have to get away.
Yes, and we
found ourselves many seasons. And the church to see an angel is not easy.
Yes,
praise Jesus. But right this time, God gives us a chance to
come back
know of the Holy Spirit and these angels. And we've been seeing, we saw the Spirit of wisdom, and we saw the angels working behind him, the Spirit of wisdom and the angels Michael behind him. They walk on a white horse. They are white horses. We have been seeing this. Those white horses,
Michael kwe batambulira.
The angel Michael moves
okulwanirira abaana ba Katonda.
Fight for the children of God.
Okulwanagana abamasaza.
Fight with the principalities.
Abafugira mu kizikiza
ekyenseno. Of darkness of this world.
Era okuyimirira okulwafu.
To stand for our sake.
Ngafu abagala Katonda.
As we hold up God.
Okusinda ku Daniel 12.
According to Daniel 12.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Twala bomoyo okutegeera.
We saw the spirit of understanding.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Twala bomoyo okutegeera.
We saw the spirit of understanding. What I speak is right here.
Moyo okutegeera.
Spirit of understanding.
Twamulaba.
We saw him.
Era ne tulaba.
And we saw
ba malaika.
The angels.
Abakule aba abali mabega womoyo ono.
Who are behind the spirit of understanding.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Bakulembirwa mu Gabriel.
They are led by angel Gabriel.
Era no mudumizi wawe.
And their commander.
Batambira ku ndogoyi ziba myufu.
On red horses.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Bano bwebali.
These ones are existing.
Era mu kibuga Yerusalemu
mwebali. And they use them seated there.
Ne wano bagala okuweereza.
Even here they want to come and win.
Naye ekizibu ekiriwo.
The problem here.
Tufenge kanisa twava mu kigambo kya
Katonda. We as a church we got out of the word of God.
Ate bwebali okutuukiriza kigambo kya Katonda.
They are there to fulfill God's word.
Yesu yebazibu.
Praise
kati kanisa kutukua tekuwa ni kudai kuchigambo cha
Katonda.
Kujia kuda mwakula kuwa malaika
ma.
Naba kule mira umo yu wa
mkama. And they are being led by the spirit of God.
Iranga nafe ya alimufe.
And we too is in us.
Yes, he was
praise Jesus, Jesus so much.
Kwa rabu umoyo wakutesa.
We saw the spirit of counsel.
Kwa natusome dewe bintu.
Here we studied many things from
umoyo wakutesa.
In the spirit of counsel.
Yes, he was
praise Jesus.
Moyo okutesa.
The spirit of counsel.
Akora kubirona ebise.
He works on seasons and times.
Ebya buli kintu.
Of everything.
Era akora kubipimo bya buli kintu.
Everything we need here.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Ona ino mudumizi.
This one has a commander.
Akute konde eri okusa.
Holding the third trumpet.
Era akulembira malaika.
And is led by that angel.
We bipimo.
Of the scales.
Babira kondogo izibanze rugafu.
On black horses.
Zenozola bawana.
Those ones you see right there.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Ndoko Yesu zibanziru gavu.
Those horses are black.
Iranga baba irabanji.
And there are very many.
Tetusobola bamalawo.
We cannot finish them.
Kubaba nobola ba.
For those ones you see.
Bagabana ku namba ya bamalaika.
They share the number of angels.
Abali mukubikulirwa.
Which in Revelations.
Esule yokutana.
Revelations 5.
Nyo 11.
Verse 11.
Bali trillion is 10.
There are 100 trillions. Angels.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kati bagabana koye namba.
Now they share on that number.
Okusobola okujja okuweereza abaana ba
Katonda. Come and minister with the children of God.
Naye ffe tubadde mu lutalo ffaka.
We have been in the war alone.
Tubadde mu kusaba ffaka.
We have been in prayer alone.
Chokanga nabo we bali beetaaga
emirimu. They too are there, they need jobs.
Moyo kutesa.
In the spirit of counsel.
Tuzze tulabira mu pulani ya Katonda.
See the plan of God.
A and B.
A and B.
Abatambira mu pulani.
They will move in.
Plan A and
the children of God.
And they
are taken care of God.
They are
fought off by God.
Yes,
praise Jesus.
And
they exist by God.
They in
plan B.
They are the
people of God.
They
too God created them.
But
they never accepted the
born again. They
fight for themselves to exist.
And they
fight with Satan all days.
They do
everything possible to survive in the
world.
But things are very hard for them.
Even
if they seem to have overcome in the world and they eat and drink, now they end up rather in hell.
Yes, he
was. Praise Jesus.
Now
the people of God,
it's
not easy on them.
You have
to work out of your strength.
When they
bewitch you, you to bewitch back. That's what happens in God's
people.
Yet in the children of
God, there
is no witchcraft to do his children.
Yes, we was.
Praise Jesus. And there is no sorcery. You cannot bewitch, and they can never bewitch you.
Yes, we was.
Praise Jesus.
Even probably
the we saw this under the spirit of counsel.
And
God was calling us to go back with counsel.
Yes, we was.
Praise Jesus.
But
as we wind up this spirit of counsel,
we
want to see the spirit of power.
Mujukire sande mje tulina.
Member.
Tuina sande.
We have this
Sunday. Sande yeddako.
The next Sunday.
Tugenda kuba tutandika olugendo.
We are going to begin the journey.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kati gwanasu wase.
Now you will miss out. Wabaddo
suwa ku lwoku nano
lwoku. You will be missing on Thousand Friday.
Naye enako ezo jezi.
But those days are there.
Wabulu we sande weyongedde.
Sunday has been added on.
Olugendo tugenda soka tuliyimirize.
We are going to be pausing about the spirits.
Tusoke tugende tulabe ebyeggo.
And we go to search out the other journey.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kale mwe byonna.
Now with all that.
Tugenda kuba tuyongerayo.
We are going to proceed on.
Nga tuzingako omoyo wokutesa.
We write up the spirit of counsel.
Neba malaika abakolira wansi.
And the angels walking behind him.
Tulyoke tuyingire moyo wa amani.
And the spirit of power.
Bible yetu batukutira mu Peter mutemisewe kyo kubira.
Bible in 1 Timothy.
Esura esoka.
From chapter 1.
Olunye yino. Katandika no 10.
Let's begin from verse 10.
Timoseo ekyokubiri esula esooka n'olunyiriri lwa kumi.
Second Timothy chapter 1 verse 10.
Naye kirabisibwa kaakano olw'okwolesebwa kw'omulokozi waffe Kristo Yesu, eyajjawo kufa n'amulisa obulamu n'obutazikirira olw'enjiri.
Yesu yebazibwe.
Amen. Jesus.
Nti mukama waffe Yesu
our master Jesus
yajjawo okufa n'amulisa obulamu olw'enjiri. Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kwegamba obulamu bwaffe
waba
tebakumulisiza tulaba gye
bulaga,
era ekituleetera omwoyo wa Mukama n'obujjuvu bwe okumubikula gy'oli, obulamu bwe bubeere n'omusana, era olabe ng'otambulira mu kumanya ne mu kutegeera, ng'omanyi bamalayika abagenda okukuyamba mu buli mbeera, era n'omwoyo bw'anaayimira naawe okutambulira mu kizikiza oyinza n'otuuka nga
weetaaga
ninga tomanyi na malayika wakugamba
kyokka
nga gyali, ate ne Katonda agamba, kale kituufu osaba kitaffe mu linnya lya Yesu kuba Omwoyo Omutukuvu, naye n'Omwoyo Omutukuvu agamba lwaki togamba nti tukuweereze malayika gundi
akuweereze, claim for an angel to be sent to
kubanga ye Omwoyo Omutukuvu yabikkula bino.
The Holy Spirit revealed this.
Yagamba mu Bibulaniya esula
esooka
nti bamalayika gyemyoyo gitumibwa okuweereza abagenda okusikira
obulokozi.
Kati mu kusaba ku tolinaamu kiragiro
wadde
oba tolinaamu ky'omanyi ky'oyagala, ate nga tuwulira bw'ajja mu Yobu 3:8 n'abuuza, wali olagiddeko enkya oba wali olagiddeko enjuba okugwa? Kwegamba nga waliwo Mukama by'atutadde mu buyinza naye nga tetusobola kumanya buyinza
obwo
era tetusobola bukozesa, naye omusana ogw'obulamu ogw'enjiri gutumulisiza
netusobola
okumanya bwe tunaatambula, n'omusana ogwo ye Mwoyo Omutukuvu mu bujjuvu.
Kyova
omulaba ng'alinga aliko lamps ezivaako nga zaaka.
That's why you see him appearing as having lamps lighting.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Oyo kye kikondo ky'ettaala ekyatulekebwamu.
The lampstand which was left in us.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Bible yagamba.
The Bible says.
Mukama waffe bwe yali asiibula
Matayo. Pastor when he was sending Matthew.
Yagamba.
He said.
Nti mumanyi nga muli ttabaaza ya nsi.
That you know that you are the lamp of the world.
Ettabaaza.
The lamp.
Tebagiteeka mu kibbo nga bagikoleza.
Put the basket as it is lighted.
Ba wansi w'ekitanda.
Or under the bed.
Wabula bagiteeka waggulu ne mulisiza abangi.
On the top that lightens for men.
Ono ne bawa Katonda ekitiibwa.
And now they glorify God.
Naye ttabaaza oyo yagambye yakamufu.
That lamp he spoke of.
Ye Mwoyo Omutukuvu mu bujjuvu.
It is the Holy Spirit in his
form. Tugamba tusiŋŋane nga tulina amagezi.
That they may find us with wisdom.
Tulina okutegeera Katonda.
We have understanding of
God. Tulina okuteesa kwa Katonda.
We have the counsel of God.
Omuntu nga bw'aba akusiŋŋanye mulokole.
And someone meets you born again.
N'oyogera
akuwuliramu
okuteesa kwa Katonda.
A curse of God within you.
Bw'otuuka
okumusabira
awulira ddala omwoyo w'amaanyi.
The spirit of power.
Omwoyo ono w'amaanyi ng'ayaka mu ggwe akolera mu ggwe. Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kugamba ng'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gavubutuka mu ggwe era ng'osobola okwalaga ne bamalayika ab'omwoyo w'amaanyi n'obasindika mu bifo eby'enjawulo okusobola okulabikanga bataasa abantu. Omanyi Mukama waffe Yesu bwe yamala ofuna Omwoyo Omutukuvu yatuuka ekiseera n'asiŋŋana omusajja, musajja ono nga musirikale komanda alagira bano ne bagenda
nabajja,
n'amugamba
sibo
nawe oli Mukama era nka omwoyo gwe ngala kimubikulya n'akitegeera
nti
Yesu ono wano w'ayimiridde taliwo ye, yalinawo bamalayika abaali baliwo. Bayibuli egamba nti bamalayika bafuula empewo. Yesu
praise Jesus.
Era n'amugamba nawe tuma abo bagende bawonye
owange tekikugwanidde kujja wange.
Yesu n'atuma amangu era Mukama waffe alina
w'ayogere
tisinza okusaba kwega legioni za bamalayika
12
kwegamba yali alaga
he was showing
nti nga ye teyali
yekka
omwoyo wa Mukama yali muye ate ne bamalayika nga bali kusaidiye ng'asobola otutuma wonna w'ayagalira. Yesu yebazibwe naddala ng'ali mu kuteesa kwa Mukama, naye omusana guno ogujja wa omusana guli mu
njiri
okusobola okumulisiza otambudde otya
mbulamu.
Katulabe olunyi olw'11.
Timoseo ekyokubiri essuula esooka olunyiri lwa 11.
2 Timothy 1:11.
Gye nateekerwawo omubuulizi era omutume era omuyigiriza.
Yesu yebazibwa. Mulimu abasajja nga bano.
There are men like these ones.
Ye yali yaweebwa ebirabo bingi.
They had been given many spiritual gifts.
Omubuulizi wanjiri.
He's an apostle.
Musomesa.
He's a teacher.
Mutume.
He's an evangelist, a prophet,
Mishomba.
Pastor.
Naye omanyi lwaki baawo.
But you know what happens?
Abantu babula abasobola oyimirira mu
mazima. People can stand in truth.
Era abasobola omulisiza bannaabwe
okusaba. And enlighten the others.
Kati kano nakwata ebirabo bingi ate
n'abiwa mu ngo. Now God gets many gifts and give it to one who is standing.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Naye kuno si bwe kigenda okuba.
It's not going to be this time.
Ng'oli wansi w'omwoyo okuteesa kwa Katonda gwe tulabye
ebbanga.
Mukama agenda kuba nawe ateesa
gy'oli.
Agenda kubasindika ekirabo ku bulamu
bwo.
Kubanga ekirabo ky'ofuna kye kigera ky'ekisa
ekibeera
ku bulamu
bwo.
Era kw'osinziira okusaba neetaaga kino
n'ekyokuva
eri
Katonda.
Neetaaga amagye bwegali agaba malayika okumpeereza basinziira ku kigera ky'ekisa ekiri ku
bulamu
bwo. 12.
Timoseo ekyokubiri essuula esooka olunyiri lwa 12.
2 Timothy 1:12.
Era kyenva mbonaabona bwe ntyo, naye sikwatibwa nsonyi, kubanga mmanyi gwe nakkiriza.
Tewali kwatibwa nsonyi.
There is nothing like being ashamed.
Kankude bw'omala okumanya gwe wakkiriza.
After you get to know who you believed,
tosobola kwatibwa
nsonyi. You cannot yet get ashamed.
Ekigambo kumanya kigambo kiwanvu.
Knowledge is a broad word.
Oyinza okugamba namanya
dda Yesu. You may say, I knew already.
Ne bajja ne bakugamba.
And they come and tell you.
Yoba dochi bayite biri muguna biri ku sibiri
mwe Yesu. What is in heaven and earth are all in Jesus.
Noga.
And he said, what?
Si Yesu nawe baamu Maria ya mjali.
Jesus was born by Mary.
Kali mwana wa Katonda.
Yet he's the son of God. Fine.
Uro inzo mugamba ndochi manyi.
You can tell someone, do you know?
Biri muguna biri ku sibiri mwe Yesu.
What is in heaven and earth?
Natachi manyi murokore atagamba manyi
Yesu. And they in Jesus and they claim they know Jesus.
Bona manyi Yesu.
After you know Jesus.
No bugazi bwe no bukuru
bwe. And his wisdom and his greatness.
Ukanga dokwati bwanzo.
You reach a time you get your shame.
Kubanga omanyi ne bwofuruma wano.
For you know even when you get out of here. Even wherever you walk.
Osigala otambulije
mu Yesu. You remain within Jesus.
Era otandika okumanya.
And you begin to know.
Nina amagye mangi agandiitoolodde.
That army is surrounding me.
Era manyi Mukama tayinza kundeka.
And God cannot forsake me.
Toyinza nakujja mu kirowoozo ekigamba. Nti Mukama alabika
andeseewo.
Ate ng'okimanyi mw'otambulira.
Yet you know you are walking within him.
Kati edda gye twayitanga okumanya.
Now what we used to call knowledge sometime.
Kwabanga kufumiintiriza nakulowooza.
It was meditation and thinking in us.
Nete kwabanga kumanya
kuti. But it wasn't taught knowledge.
Era ayinza manyi Yesu.
And it claimed I know my Jesus.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Olina omugawo kitaffe omumanyi.
And you tell someone, do you know the Father?
Mumanyi.
I know him.
Kasitanda aba Yesu nga
mulabye. As long as I see Jesus, I've seen him.
Naye Yesu omumanyi
weyeka. But you know this Jesus, how big he is?
Wali omulabye.
Have you ever seen him?
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Ate oyinza n'okuba otudde wano otudde mwene nga tomulabangako.
Yet you have never seen him still.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Bible yogera mu Bakolosayi. I
was speaking in Colossians.
Esule yesoka.
Chapter 1.
Onye 15. Paka 19. Nte biri muguna biri kumusi.
Whatever is in heaven
biri mukama afi
Yesu. They are in our master Jesus.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kati wali wache tuyita okumanya.
That is what we call knowledge.
Era bwo bomanyi Katonda kusinza.
God you worship.
Toyiza nakutia.
You cannot be afraid.
Kakati kino chenjogera
chingu. Now what I speak is this.
Nti mu moyo wo kutesa kwa Katonda.
The spirit of curse of God.
Katonda muyatesiza byose yeweta agabyo namula mbona kumuweleza.
God cast and put aside what you need in life and godliness.
Na teka one ba malaika bagendo tukirize.
And you're going to fulfill that.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kakati ba malaika bano.
Now these angels.
Bo bakulinze chimoso ko mara kukakasa ku kukiriza.
For one thing for you to prove who you believe,
no,
and they begin to minister to you.
Tuongere hiyo.
Timotheo ekyokubiri essuula esooka olunyiri lwa 12.
2 Timothy 1:12.
Era kyenva mbonaabona bwe ntyo, naye sikwatibwa nsonyi, kubanga mmanyi gwe nakkiriza, neetegerera ddala ng'ayinza okukuumanga kye nnamuteresa okutuusa ku lunaku luli.
Yesu
yebazibwa.
Nti otuuka edda n'omanya
nti
asobola okukuuma kye wamuteresa.
Can guard what you entrusted him with.
Naye olowooza ku Mukama wamuteresa
ki? What did you entrust God with?
Wamuteresa ki?
You entrusted him with what?
Abasinga kufe oyinza okuba amuteresa ennyumba
ye. Many of us perhaps you entrusted him with your house.
Abaana bo.
Your children.
Oba ebintu byo kale.
All your possessions.
Naye ekisinga obukulu ky'oba omuteresa.
But the most important thing you trust with it is life.
Kubanga omuteresa bino
ebirala. When you give him
n'otamuteresa bulamu.
And don't give him life.
Ajja kugamba.
He will tell you.
Kigasa ky'okulya ensi.
What does it profit to eat the world?
Naye omwoyo gwo ne gubula.
Quit your soul.
Kati mutereze omwoyo.
Now give him the spirit.
Nebiri ajja kubikuuma.
Even the others will watch over them.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Timotheo ekyokubiri, esoleso okulinyiriri wa
13. 2 Timothy 1 verse 13.
Nywezanga ekyokulabirako ekyebigambo ebyobulamu biwawulira gyendi mu kukkiriza ne mu kwagala okuli mu Kristo Yesu. Ekintu ekirungi kiwateresebwa kikuumenga n'omwoyo omutukuvu abeera mu ffe.
Yes, he was
praise Amen. Jesus.
Nti ekintu ekirungi
the good thing
enjiri eyo
that gospel
olina ogikuuma
ate
n'okuuma n'omwoyo omutukuvu akuweebwa.
The Holy Spirit given you.
Kwegamba mukama ffe tumuwa obulamu atuweereza enjiri
n'atuweereza
naffe
n'omwoyo
n'atugamba mumanyi
nzekankuma
obulamu bwammwe
mukuume
ekigambo kyange n'omwoyo
wange
kati muwaanyisiganya
gwe
n'owaayo
obulamu
n'akuweereza ebigambo
bye
n'akuweereza omwoyo
we
naye kati nange
nkuumira
omwoyo
wange.
Yes,
praise Jesus.
The Holy
Spirit.
When you
fight wars for him.
Wabula kumukumanga alimo
kwe. God when is in you.
Eranga asobola okukola.
He can work with.
Eranga asobola okukola bisibwa.
He can manifest.
Bwe bukumi bwokka bwasaba.
That's the protection he asks.
Togenda kumulwanira nti nako ogenda okukuba ebikonda
mukujjako. Box someone going to take him from you.
Wabula echa kusaba kiri kino.
But when he asks one thing.
Mukume.
God him.
Alime kuva mbona mungu.
That he may not get out of your life.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Wamu n'enjiri ekuweebwa.
Singa
okuuma bino.
If you keep
Katonda akuuma obulamu.
God watches your life.
Akuuma ebibyo.
And watches your possessions.
Singa okuuma ebigambo bye.
If you guard his words.
N'okuuma n'omwoyo we.
His spirit.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kale abooluganda.
Now brethren.
Kulowooza nnyo ku kigambo ekyo.
So much of this word.
Tulaba omwoyo ono w'okuteesa.
As we see the spirit of counsel.
Omwoyo w'okuteesa.
The spirit of counsel.
Yalimba malaika bano.
In him are his angels.
Kanziryo katono kubanna atera okubanga.
Let me go back briefly.
Nyingira moyo wa mama.
I'm about to enter the spirit of power. Revelation 6.
Onye tulaba lwakuna.
We are seeing verse 4.
Bikura esura eyo mukaga. N'olunyiriri olw'okutaano. Bwe yabekula akabonero ak'okusatu, ne mpulira ekiramu eky'okusatu nga kyogera nti jyangu. Ne ndaba era laba. Embalasi enzirugavu n'eyali atuddeko ng'alina ekigera mu mukono gwe. Ne mpulira eddoboozi wakati w'ebiramu ebina nga lyogera nti ekiyi eky'eŋŋaano kya dinaali n'ebiyi bisatu bya sayiri bya dinaali amafuta n'omwenge so tobyonoona.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Malaika ono.
This angel.
Arabika ne minzani.
He appears with the scales.
Atambulira ku ndogo yinzirugavu.
He walks on a black horse.
Yowe bino nebisira.
He's the one of seasons and times.
Yowe bino byetaaga.
The measurements you need.
Tali yeka.
He's not alone.
Aina trillion zabiri mutano.
He has 25 trillion behind him. Of angels.
Abaweereza
emabega. They will serve behind him.
Okusobola okutuukiriza.
To be able to fulfill.
Okwagala kwa Katonda.
The will of God.
Okulabirira abaana ba Katonda.
Take care of God's children.
Okusinza ku bikulu by'esuli y'omukaaga.
Revelation 6.
Batulabye nambe ndali.
As the number of angels
abatambira ku ndogo ezi
by these black horses.
Katukwende maso so.
Let's move on and read.
Endogo izi bako zibanziru gabu.
The horses they move on are black.
Na ebo babara byeru.
Yet they clothe white garments.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Olokuba nti obwakabaka muno bwomu.
Because the kingdom of heaven.
Bulina ba malaika bangi.
It has many angels.
Atenga bali mbibinjo okuweza.
And in different groups to minister.
Ebiseri bisinga baba ulira ku ndogo
izi. Many times they're separated by the dog horses they move by.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Uvura mu Bible olaba nnyo bano bali ku ndogo ibweti bali ku eno.
This color of horse the others on the other.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Zakaria sura ya mukaga.
Zakaria 6.
Zekaria esula eyo mukaga n'olunyo lusooka lugamba.
Zechariah 6 from verse 1 says.
Era nate ne nyimusa amaaso gange ne ntunula. Era laba amagaali ana nga gapa wakati w'ensozi ebbiri. N'ensozi nsozi za bikomo. Ku gaali ery'olubereberye kwaliko embalaasi za lukunyu. Ne ku gaali ery'okubiri kwaliko embalaasi nzirugavu.
Embalaasi ndowooza owulira
bwe bakulugira.
kati abenzirugavu betuliko.
Now we are on the ones on the black horses.
Kati elimu kubikwakulaze we barasa enzirugavu.
The revelations have shown you one person.
Wabula nobakulaga abalala bangi.
And here they are showing you many angels on black horses.
Batambula ku barasa enzirugavu.
They walk on black horses.
Bakola kubidona biseera
byabulekire. They walk on seasons and times of everything.
Inzo kuba badosa.
You may perhaps have been
praying. Leka tomanyi bamalaika chibo inakuyimirira nabo.
Which angels you have to stand. Niweta
gambire byenja.
You want to live in different seasons.
Ne waliyo bamalaika.
But they are angels.
Bo bakola kubidona biseera
byabulekire. And times of everything.
Don't
think they work on only money.
Kuzara,
giving birth,
mwami,
mirimu, job,
kuongera kutegera Katonda, omukka gw'ogwosa,
ebintu
byonna ebyo ebiri mu bipimo.
Gwe
buli ky'owulira nti kiri mu bipimo. Bamalayika bali bakivunaanyizibwa. Era mu kusaba kwo, weetaaga okukyusa. Oyinza okuba obadde ogaabuga. Mukama neetaaga kino, neetaagayo obukadde bwe buli. Naye nga tolina malayika wa mizaani
gw'oyogerako.
Era abantu we bagendedde okwetaasa mu bannabbi b'obulimba nga tamanyi ani gw'ayinza otuukirira
okumutaasa.
Naye waliyo bamalayika
bo
nga bali okuweereza abagendesikira obulokozi era nga bakola emabega w'omwoyo yesu yeebazibwe. Kyovula bikolwa
by'abatume.
Ekkanisa yalimu bamalayika,
teyali
yokka, baalina omwoyo omutukuvu ate baalina bamalayika. Naye kati gwe olwaleero n'omwoyo wali wasigala muyita omwoyo, olumu omuyita Holy Ghost, omuzimu
omutukuvu.
Kati olumu byogero.
Now sometimes what is speaking,
they bivayo burundi,
they can't come out clearly, and it can't be understood.
Kati tulina tuli bwetu.
Now we are like this.
Tusaba kitafwe,
we pray with the Father
muri nyeria Yesu,
in the name of Jesus,
by
the Holy Spirit.
Tusaba bwetu.
We pray like that.
Lwaki tutekako ku bwomoyo?
Why do we put by the Holy Spirit?
Mu Yokana esule 10 n'omukaga,
John 16
yagamba,
he say
nti omwoyo alitoola ku byange,
the Spirit will speak from what is mine
n'abawa,
and give to you.
Kubanga ebyange,
for what is mine,
ye byakitange,
is of the Father.
Now
when we are praying,
tusaba kitafu,
we pray the Father in
Yesu,
the name of Jesus, and we pray send the Holy Spirit to bring for us.
But
when the Spirit reaches to work,
I
told you he has his fullness.
The
ask the Spirit of the Lord,
you
ask it through him
in
the name of Jesus,
usaba
and you pray to the Father.
Yes,
praise Jesus.
Now
when the Father answers,
he passes
the name of Jesus,
when he
has the word,
after
he passes the Spirit of the Lord,
what you have
prayed
for, it
is the Spirit of cancer,
and it
passes past the Spirit of cancer. Now we saw behind the Spirit of cancer,
is
an angel who is a commander holding the third trumpet, and we saw an angel, they walk on black horses. Now the criteria are there. That's why the Bible says
order.
Our God is the God of order.
Yes, we have
praise Jesus.
Everything
you can pray for,
and they are
not moved off.
When
you know what I need in season times, the Spirit of the Lord, the Spirit of counsel, the angels of counsel, of seasons and times, the angels of measurements and scales.
Yes, we have
praise Jesus. It's very easy. That's why
you've
heard them say
that
these angels
on
the black horses, they are many.
Banobora,
these ones you see, they know very well to reach, fulfill Peter.
Peter
2 Peter chapter 1 verse 1 to 3.
Bino,
this they fulfill them passing through knowledge which you have.
Tusomere Peter 2.
Second Peter.
Esule soko nyorosoka pakulu.
Verse 1-3.
Petero echo kubiri. Esula esoka olinyorosoka. Tugamba. Simoni Petero omuddu era omutume wa Yesu Kristo. Eri abo abafuna okukkiriza olw'omwendo omungi nga ffe bwe twafuna. Mu butuukirivu bwa Katonda waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Ekisa n'emirembe byeyongere nga gye muli mu kutegeerera ddala Katonda ne Yesu mukama waffe
Yesu yebazi
praise Jesus
ekisa n'emirembe
rest and peace
bisobola okweyongera
gye tuli to grow within us
bwe tweyongera ddala mu kutegeera ddala Katonda
into knowledge of God
ne Yesu Kristo
and Christ Jesus
kati okutegeera
now to get
kigambo kikulu nnyo
it's a very important word
tegeera ku mwoyo okuteesa kwa Katonda
tulude
banga tumusomako twagala kulaba banga tukomekera bw'omala okumanya tojja kaana nti mukama ate nkomyewo ntya mu kuteesa kubanga ojja kuba omanyi omwoyo
ojja
kuba omanyi ne bamalayika abakolerayo yesu
yebazibugenda
mu maaso nyo oluddako olokusatu
peetero ekyokubiri sula esooka olunya olwokusatu kubanga obuyinza bw'obwakatonda bwe bwatuwa byonna ebyobulamu n'ebyokutya katonda
yesu yebazibwe obuyinza bw'obwakatonda bwe bwatuwa bwamala dda okutwa byetwetaaga mu bulamu buno ne mukuweereza katonda nti ogenda okulokoka nga bamalayika b'okuteesa
bano
baabagambye dda mutegeke byagenda okukozesa okuva lwalokose paka lwanaamalira ng'ali mu
mazima
yesu
yebazibwebo
bategekerawo byetwetaaga ebintu ebyaffe nga balokole byetwetaaga kimanye nti mmere y'abaana era omwana bw'azaalibwa katonda omugezi asooka ategekera mwana
azaalibwa
yesu yebazibwe kati katonda kyeyasooka okukola yakutegekera
dda
n'agaba malayika bano ab'okuteesa mutereke ebintu by'agenda okukozesa mu bulamu buno
oluvannyuma
okulokoka n'okwagala okummanya ye mugenda okumuwa
mukkubo lyo
kati ffe bwe twalokoka twalowooza oba ebintu ebiri luddawo kumbe babikwasa te bamalayika
bano
ne babagamba kasamulaba ng'atambudde bwati bw'atambula mu kuteesa kwange n'akola bino ne bino
mumuweereze
bino baamala dda otegeka bye twetaaga mu ne mukumuweereza kati ffe nga kkanisa tulinganga ate ababinoonya
okunoonya
wuliriza ekigambo kigamba bwe
kiti
mu Matayo essuula eno ey'omukaaga olw'asatu mu olumu paka asatu mu ssatu somayo tuwulira
Matayo essuula ya mukaaga olunyiriri olw'asatu mu olumu kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tuli lyaki oba tulinywaki oba tuliyambala ki kubanga ebyo byonna abamawanga amawanga biganoonya
nti amawanga
gabinoonya
kwambala kulya mamotoka mayumba nagamba naye mmwe singa mubadde mumanyi obuyinza bwange bwamala dda okuteesa buli kye mwagala n'ekikwasa bano bamaleka b'okuteesa kati temulina binoonyanga mu mawanga ye yaterekawo ali
n'agambanoonya
obwakabaka n'obutuukirivu bino
bikwogereko
kati bino abirina yaterekawo ali n'atuula
nabyon'agabira
bamalayika mu nyiriri zaabwe waliwo agamba nange nina malayika oba malayika wange ali
yatudde
wuliriza bw'oti ekizibu kiri bweki ku nsi kuno namba yokka ey'abamalayika abakola wansi w'omwoyo
w'okuteesatugyenkana
mu nsi yonna
kubanga
bali triliyoni z'abiri mu
ttaano
fe tuli biliyoni zimunaana
n'obutundutundu
ate lowooza bw'oti nti bonna
tebalokose
kati ate bonna mu nteekateeka za katonda baali bategese
ebyabwe
katonda bwe yamala ofulumya
ekiragiro
nti bwe yeegala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we ezeerokokere ku ye bonna yali abategekedde nti kazaamu dda nze maze
otteka
n'akwasa bamalayika bano
ab'ebipimo
era kyobabeera babatuma bino n'ebino mubipime bwe muti bino mubisaanyewo kubanga abadde babikozesa bikozesa
bubi
yesu yebazibwa kyovulaba oyinza okuloota olina omuti gwe ogw'ebibala
naye
nga guli ogwagwa ddaffene n'avundavunda oliwayiza okulwa kubanga yalawo tekukirote
fana
obanga muyembe oba kizi oba katale n'okasingananga wano olaba ebintu biramu naye webakwolesa olaba byavundavunda kugamba nga baatereka ne
bakoowawe
buli kiseera tokomawo kukuteeza kwa
mukama
yesu
yebazibabeera
nabyo era obuyinza buno oba bwatekekadda bamalayika bano ab'okuteesa abatambulira ku mbalasi ku ndogoyi
zino
yesu yebazibu babeera nabyo era bamanyi buli kantu konna wekali tebatusuubira kuyaayananga
bamawanga
era kyobona bakugambye nti abamawanga bino
bibayayanira
babinoonya eno
neeri
mu ngeri yonna kati no katonda atunulira abantu
bonna
n'ayawulamu abaana
be
n'abagaa naye baana bange ebintu bino mumanyi
webiri
mwe mukole
bwemu
muyite wano
omanye
omwana
wongoolina
engeri
gy'omwanatolina
kubonaabona nnyo
fayikati
abamawanga
abalekyanajja
ennyumba ye
nemmotoka ye nebyeyetaaga
naye abaana
by the children
mwana
wayeyo get away from there
yita wano
you pass here
in secret era ebiseera ebisinga tufula mu nsi
tebamuwulirakankuyola
katondatukutta omuzi nawe nga twogera katonda nnyo abawulira wadde
twogeraolinza
owali naye nga matuta gali
omwana
yekka
yawulira
ebyo bigamba wadde nga twogera nnyo ku
mizindaalowulira
bayibuli gyeva egamba
owa
katonda awulira
ebyakatondaabalala
bonna tebasobola
kuwulira
ne bwetukwata emizano
tugiteeka mu kibuga wakatiaba tebawulire
era katonda aba yakuggula okutu omwebazanga
nnyokubanga
yentandikwa y'okuzaalibwaga yesu
yebazibwakuggula
okutu n'owulira bwateesa
tambula bwoti
eyuvaayo ogenda
mmenyekayitira
wano abasinga ensigo
muzeetiseamamotoka
mututte
muwaddeyo
amayumba
naye
nga tayinza nakugamba
mwana
wange
mwaweebwa
bowaalatokiki ekyoogenda kugula ki oba
toliwulira
era tumwebaza atuggula
amatu
ne tusobola omuwulira
tiwamma
watuwa buwati bana batusimbisa kulayini
byamagalikiki
naye oba toli mwana era n'amatu gaba
tegawulira
yesu yebazibwa
kati
ye katonda
agambye
bamalayika bano
ab'okuteesa
balina buli kyaffe jukira omwoyo
yatoola dda
n'abawa
n'abagamba
omwoyo omutukuvu ayita mwoyo
w'okuteesaagamba
gundi oyo kaalokose
temukoze
embaga omanyi omuntu
bwalokokakola
embaga omuntu bakola embaga bamulekawo
bulesimwemukola
embaga
omuntumuletemuleeta ebirabo
kati bayibuli
yegambanti
omuntu yemwoye kokulokoka
bwatiakolerwa
embaga yakuleekaana bulekani
kyokka
babawo ebiro ne bagamba omugole waffe kasa
tumujeerifuuse
omuntu omu naye
tetwagala
bonyabonya
mugole we
kati mugole yalokoka
naye bange tamanyi
kati ate bamuyisanga muyeekera
gyayalokokera
okusiba kwamufukira okusiba
kyokka mugole
saddaaka ze
bamusaba
okufumba obufumbi ewa
yesu
kyafuuka kizibu
kati
olina okuba ne saddaaka
nyinginga
munange muwalokoka ne bakola
n'embagaomanyi
gano amaka gaba
gazibuwanateberezako
ng'oli
mugole
n'otuuka ewantubakwaniriza olumu ne bakuwa
kasooda
enkyo enkumbi
tomorrow they give you one home
That is the
salvation where it reached. They count you as a bride here, and you are like a rebel. Even everything,
people
sleep like watching you in the house of salvation. They have stolen all your gifts you are given. Others have hindered you even to give them.
You have no
offering, you are going to base to prayer for you. You have no seed
to
make you aware the others were given, where they measured your things.
Tell
you, bride, you know what? You go and get a seed now. God has said
to
give you your car. You first saw. I am a bride. I'm going to sow for what?
Yes, we have
raised Jesus.
So, Abu Ganda.
Now, brethren,
what
we request is one
thing.
In the spirit of cast, where the angels cast, they
who
have everything of ours. Let us not be like the pagans. Come back the curse of God.
Let us
send the angels of cast to take care of us.
Yes.
Of the whispers of sin, and they whisper to you that you perfect in the way.
Yes, we have
praise Jesus.
But
the living God, he has told you. The hands run after the thing.
The
way the hospital looks at the church, and they come makes you cry here. The house, the
school fees,
fees, oh Lord. And he says, my children,
who
is like a pagan, not go to know. You go and tell them.
You go and tell them.
You remember him in John. He came from heaven, the commander of the armies of God, and he just stood. And Joshua saw him.
And he,
what are you standing here for? And he went and asked him,
whose
side are you?
The commander,
I am the commander of the armies of God.
Yeah.
Now you
know
that he began the war. But when the angel came, he just stood and paused there. He was watching them fighting. You can see on your business.
And
you are riot, you don't even inquire of him. And you shout,
and he sends him right there.
You have not told him anything. It does what now for you?
Yes, we have
praise Jesus. Now the problem there is this.
We're
called to be alone. But
what
my experience says, the one in us
is
greater than the one in us. Even the ones on our side, they are more than the ones in the world.
Now
the one again has to enter you. That
be the
Holy Spirit, the greater one in you. Eat the other.
You
know very well, I'm not here alone. I have armies surrounding me of the angels. When you take it, you are alone. An angel will just sit and pause
with
you. And he says, yes, you are alone. Me, I'm not there.
Aren't
you have the one who talked? They don't see me. They don't consider me.
He
says, you two don't consider me. You're not seeing me.
Yes, yes.
Praise Jesus. And he sits there, you're fighting your own wars. When you come to ask God, why God was it like this? And you come back in Job 38. Have you ever commanded the dawn?
Were
you not supposed to command and you never commanded? That's
why
in the wars you fight them alone. You break, you bite.
The
angel who binds
sins,
and he says, you do it alone, you have not told me to do it. Praise Jesus. We are not orphans, brethren. We are called in a spirit of Christ. We are given a comforter to help us, the Holy Spirit.
And it
was given even others who are to serve behind you. As the scripture and spirit of the angels. Look at how you come in a marriage. And they say, we're supposed to be a caretaker who is the head. Now they are going to slash your compound. The angels. I've spoken in that language, you understand it. In the marriage being spouse to Christ, he decided not to leave you alone. And he gave you the help of the Holy Spirit to take care of you, to teach you, to remind you, and fight your wars.
And
after he put this out, this one is treating, taking care of you. What does the and the angels of counsel? This is what they move around looking for what you need. The ones of wars to say, they cannot touch on the chosen of God. But you are espoused to Christ, you never understand. You are there in a war yourself, as if you're not in a marriage. A woman
fights
for herself when the husband is just sitting there. I can't understand such a husband. Marriage. After you fight as a woman, and the man is seated, you tell him what? You think God has no jealousy upon us?
When
the Holy Spirit speaks openly, Second Corinthians 11, that I feel a jealousy of God. He has a jealousy, the one who was left to take care of us. But because you never knew, you
were
married to Christ to an extent. In the true love of things. There is also a condition there. Here is where the church is. They never loved Christ in the real love. They loved him in the love of things. When they had that he has houses, he has cars, he has money, we too we are of him. And they came.
Jesus,
we love him, hallelujah. And there are others. My friend, I love you the way you are.
You have
been born in the manger. You know, this is the king. Who is the husband? Who seeks for wife? But he's a wise man. He made himself poor to see the ones who love him and who doesn't love him. But to follow a man like that, just as you met him, for example, he's ugly.
The
man has come from America and he rents a one room here in Zana. A one room. He has been telling you. You know my reason is this. Not on the promises church you have. You are first looking from head to toe onto the feet. Now, if you have met him on the way and he tells you, let me take you, where is he taking me? As you reach the house, even you look at up and down the plane, you will not enter. That is the way we miss Jesus. Praise Jesus. For he comes like that. He was born in a mine. He is a wealthy rich man. He has wealth of heaven and earth. Yet you see where he was born. You wonder. And who can believe in him when he is on the cross?
But
it's a little moment that he goes back in glory as they sing. Now who believed him? Let's proceed on Matthew. I've been speaking like this on the other. That concerning the counsels of God, by the spirit of counsel and the angels,
you're
not
going
to search it as a pagan, except to be a child of God and to send you angels. They know everything you need where it is. Repeat verse 31. Matthew 6:31.
oba tuliyambala ki kubanga ebyo byonna amawanga biganoonya kubanga kitamu ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna
nze kitafu
akimanyi
nga tubyeta
amanyi bulungi kangube
sikulekanira mu maaso ga mukama ntibagala
akimanyi
n'okusooka
kwetyobyagala
amanyi tyoyagala
nemotoka
oyagala kalina
akimanyi
tyoyagala kgendako
nee
oyagala byoyagala byonna
whatever you need he knows it
obanga birungi obanga bibi
whether good or bad
byonna bimanyi
he knows all
naye katonda ono bwe yamala okubimanya
god after he knew it
n'abaako baabitereza
handed it to some
bamalayika b'okuteesa
the angels of counsel
bwe mulabanga ateredde mulayini bwati
when you see them aligning themselves
mugenda musombe ebintu bye mubireeta
you go and gather all their things and bring them to them
naye engeri gye tutambudde
mu lokole but the way we have moved in salvation
tetusikirizanga ne kuba malayika
never drawn in the angels to serve us
okusinziira
according
ku ngeri gy'obadde obeerawo
the way you've been existing
n'engeri gy'obadde ofunamu
even the way you've been getting what you need
kibaddemu amaanyi go mangi nnyo
a lot of your strength
kibaddemu saddaaka nnyingi
a lot of sacrifices
nga biriŋŋanga ebitali bibyo
as if it's not yours
Matayo essuula ya mukaaga olunyi lwasatu mu ssatu
Matthew 6:33
naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe era ebyo byonna mulibyongerwako
n'agamba ebyo weebiri
nze
ka munoonye obwakabaka
n'obutuukirivu
bino
mbibongerevu
yali abirina era n'okutuuka leero
abirina
naye yali agambye mukole ekintu kimu mwoyo
w'okuteesa kwabwe
ate jjukira bamalayika
obalindidde
singa otuukiriza kino ekigambo
nabo
batuukiriza
ekiwansa
kuba kiri kyaffe okutuukiriza okusooka onoonya obwakabaka
n'obutuukiriza
kati ekyabamalayika okutuukiriza
okwongerako
mayiza buli
13:19-22
agamba nti
bamalayika
bwe batuukiriza ekigambo kya
katonda
nabo balina ebyabwe ebyokutuukiriza
n'ebyabwebakugambye
noonya obwakabaka n'obutuukirivu
togamba
nti malayika yabanoonya
obwakabaka
ye malayika alinze ekintu
kimubaŋŋambye
nkwongereko
mubutonya
kukwongerako
nnyongeza
nno erinaawe
kambuzeeyo
ani kumwe akolere adda awo n'agamba
nkolerera
nnyongeza
yokka
yani ayinza okwongeza nga toguze
baali
bakwongezaako nga
toguze
okimanyi nti ebyamagero
nnyongeza
naye kyewali olina okukola
kugula
bwakabaka awatali bigula
anything to buy
n'obutuukirivu
and righteousness
kuba kuno tekuliiko kugula
for here we can't pay for that
kati ye n'agamba
but he says
nze kale nkuguza awatali bigula
I will sell to you without
obwakabaka obulamu emirembe
life
nakati bino byeweetaaga okukozesa mu bulamu
buno
nze mbirina wano ŋŋenda kukwongeza ye gwe musajja gwe mukazi agenda ku dduuka
lyabeeni
ne bagamba oyagala ki
what do you want
nsawo ya muceere
I want a bag of rice
njagala neyo neyomunyo
I even want a bag of salt
njagala ne sukari
I want also sugar
ne bakugamba
and they tell you
kuzagadde ezo
you want them
sasura
you pay
ukongeze ndala sana
and you shall also add three extras
no gamba
and you say
sichi aguze munyo
I'm not going to buy
unyongeze
give me my addition you're promised
sichi bawo bakuongeza tibakuongeza
give it extra or not
alowooza buti katonda
agambye
mumusooke munoonye obwakabaka
n'obutuukirivu
bino
mbibongeze
fe ne tukyuka ne tumugamba
nnoeyongeza
tuwe
mukama
kogambye ebyokutwongeza ebyokugula
tubijjewo
balaba omulalo ku dduuka
naye
naawe katonda bwate bwakulaba
ngaolabuzi
yagamba nno nze ndi mwetegefu
obikwongerako
bwekyoba okula noonya obwakabaka
n'obutuukirivu
kasita wawulira nti mu ggulu kikumi
ne ku
nsi kikumi kye mbadde njogerako
ekyo
ogambye ekyo mukama kunsi kikumi mukama wasuubiza kunsi kikumi nkirinze
I'm waiting for it.
Mugulu olinayo mmeka?
How much do you have in heaven to claim the one on earth?
Oba olinayo 0.0
Maybe the ones of the earth have remained.
Ah, therefore, was that the Bible is lying?
The thought that the Bible is lying.
That
the words of God, when they would they ever come to pass?
No, just a miracle. No, just a miracle.
Prayer, you pray within it, it never works.
Just a miracle.
You pray within it.
You have
made it what?
Your first,
considering on earth 100, in heaven 100. What you have to do is God. You have five in heaven. Ask for five on earth. Have ten in heaven. Ask for ten on earth. You come to pass. Don't leave it with power. That I'm not.
So
don't that I forget you. You balance me. You never saw that. How comes you never
shout?
If I say, ask for 100.
Yes, we have some
praise. God had warned us.
Don't
leave me to be poor. That I may not make your name despised. And don't give me so much that I will not forget you. Now balance me, Lord. 100 in heaven, on the earth 100. When I have 100 on earth, 10 on earth. I give me 10 Lord. I can
work
so much and have 50 in heaven.
I'd
be 50 on earth. And
I've
not stolen anyone. And I've not put baskets here. These big tall baskets for offerings.
And they
greet the person, no matter how they gather, they never get satisfied. That's why there are people in ministers from the time they were 18 now they are 50 years they are still gathering money yet they never get satisfied. You cannot get satisfied until when you have in heaven. Anytime you have 10 in heaven and on
earth 10,
you feel you have so much. Why?
Protection
watching over that is there, and in heaven you have an assurance, accept that you are there.
Kati owulira comfort okuva mu ggulu.
Feel the comfort from heaven.
Naye ne mweweze 10
ku nsi. Get 10 on earth.
Nga mu ggulu toyinayo.
In heaven you have nothing.
Towulira comfort.
You can never feel the comfort.
Njagala mpeza asatu.
I want to reach 30.
Atani.
I want 50
now. Bw'obituukako owulira omulundi omulala.
Reach it, you feel another greed higher than what you had before.
Kubanga.
Because.
Okugenda n'otunamu.
You go and see.
Kale obulamu bwange bukoma wano.
Yes, my life ends here.
Nina okulya ebyange
bigwe. I must eat all my possessions. But the one in heaven,
yeah,
I still have where I'm heading to. You feel what you've gotten is enough.
And it means
for you God to add easily on you.
Na yo omuru wa ino kuhiye mungeri.
But the person has to plan anyway.
Yes,
praise Jesus.
Sabo Uganda.
Now, brethren, God is telling you,
he's ready to
add on us things of the world.
You
must seek for the kingdom of righteousness.
Now you
are in
right here.
Everything you touch,
Mukisa.
Blessing.
You must ask
water of any place to pour in your business. Not even a photo of that
prophet.
For their angels. Use a photo of
that
prophet who is false.
You
get an angel calling to come.
God
is not going to
achieve
an angel in your house standing.
He's
not going to choose
an angel
stand on your job. He's going to choose
you. You bring a
photo of that
prophet
and you plant it in your job.
God will
bring water
and
plant it on your business.
God will
choose Abraham.
He
just
will
be visiting his home. And they ate with him. But God
and
chooses all people
to start
with demons to eat. And they will reason with them.
Be
very careful about that word.
Many people
sit with demons.
Others
put them in businesses standing. All that is
just an angel of the Lord there.
God is not
going
to choose you for that.
Yes,
praise Jesus.
tasobola kuvunana kubanga malaika
yebirikeza
wa Lot.
So he goes to Lot
munsembi
in an evil nation.
Malaika ne bayingira mu nyumba
ye and just enter his house and they eat and sleep with him.
Basula ye mu nyumba,
they slept in the house.
Enja kumacha,
in the next day morning,
abono onefu ne bajja ku nyumba,
the evil ones came on the house.
Tuwa basajja abo,
give first those men.
Mwagala ki?
You want what?
Ensonga ozimanyiza ekibuga
kino. Not the issues of this city.
Emmotoka tuzipakinga eyo emabega.
We park our cars behind.
Era ziwulirawo nga zikuba obutaala.
When they are hooting around.
Bwe njogera ku ekyo baali balya
bisiyana.
Bapakinga eyo emabega.
And they park behind.
Omanyi mbalina ne muno mu Uganda.
You know, even in Uganda we have them.
Batera kubaita ba backpackers.
They call themselves the backpackers.
Bola bakapande.
You see a signpost and a nice place.
No roza noza. Bategekirayo ndoza wali ye.
Maybe.
Noza ngo yebazitegekire.
They prepare clothing from there.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Na ye malaika.
But the angel.
Yali mwali munse.
Was in that nation.
Nanga yasuze mu nyumba
eyo. Slept in their house.
Era tebali na musango.
And they had no judgment and case to answer.
Ruti ya fubo gamba kamba.
Let me give you my daughters. Do whatever I want with them. Others that got is so evil. They no more thought of women. Men and men.
Malaika ni baka vayu vayu vayu.
And they just say these are wasting our time. And they pour dust in their eyes.
Same fufu ene ya uri.
Not physical dust.
Baba jako kuraba.
They took sight from them.
But
church has troubled me.
You
don't even have any angel. You get to the radio.
You are touching
the prophet.
Praying.
I see power puffing rich in your house. They come to heal me.
You
begin to trust photos.
Yani tumye malaika na
ajale uko. He said request would have sent an angel in house. Okay.
Ebe bya masanyalaze ga radio
ne. That electricity of radio.
Biegendereze.
Be very careful.
Malaika basi mukama afete bamugamba.
Our masters will be told.
Kwata kokoti ya ndo mwana yaje kupeko wano.
Jacket. This one touched it.
Saba.
You pray.
Ati eliya wonye sebwa kubaye
bata kutewa. Now you're starting here.
Wabula sindika bala. Sindika amajego.
Spend your eyes.
Ati
go to here.
Obo nyomira.
I like that.
Toko wata kutivi.
Don't touch your television.
Kwa wata kutume
uwa. He has an angel. Let me send him to your home.
Ndaba malaika hindi
lewa kolonyeri. I see an angel entering Cornelius' house.
Tuwachi nebaba mugamba.
Why did they tell him?
Peter.
Peter.
Kati alikuru kumuka kweji.
Now he's on the other river.
Tuko sabenga jodi.
You turn, pray when you look at that direction.
And
you'll be healed.
Bamu kaka kendo singane Peter.
He was told, go and meet Peter.
Peter na ina msingi.
Peter too was
met. Peter na imu kama na amu
kama. Peter was told.
Kena na amu kasa jemu kwa ya aguri.
Those men in the house of Cornelius.
Waliwe mingwe vita tegele kamukalisa leo.
You understand the church today.
Wade chifana nchi angechi no.
You get this my photo.
Mituwa return.
You 50,000 shillings.
Wotuka angechi wade chifu.
Now when you read the sickness is hitting you.
Oshiteka kwa mutima.
You put it on your heart.
Sabe muli nyari ya
Yesu wange. And you break in the name of my Jesus.
Nyari ya Yesu wange.
The Jesus of the prophet. You call the Jesus of the prophet.
Kanisa ine chizibu.
Church has a problem.
Umuamundu kufuna yeta jia
uwa. The Holy Spirit will never come to your home.
What will you marry?
If you have been an angel, life, how can you survive in such a life? I don't know you call these shrine like things. You're not in a shrine. Demons are only on the chief wizard. And when you don't go there, there is nothing like healing, even to be looked through.
Or
to give you a small attachment, the forefathers will best to see you. You get an attachment, small.
At
least put this thing of the demons and wrap it in your waist. You too, you begin little. You get water. You go with it.
You
get a handkerchief. That wealth is going to spring from those coins.
What
it never gets out of your wallet, that coin be prayed for.
Ubereko ne nkwaso
have an attachment.
ekitusomesa bwa malayika
ove
mu bulogo
n'okwesiga
ebifaananyi
n'emizimu egyo osobole
okuyita omwoyo omutukuvu
wamu ne bamalayika
basobole okuyimirira ewuwo
ne
ku mirimu gyo
ne
ku bulamu bwo obw'okuuma
va ku
mucere musimanyi muzehole
layisa
omucere bagulimye mu
nnimiro
Yes, you have a
praise Jesus.
Now
concerning like that,
on
the spirit of counsel,
I want to
go and see the spirit of power.
Yes, you have a
praise Jesus.
Come
here to Isaiah. Isaiah
11.
From verse
1,
12, verse 2.
We
are seeing the spirit of power. The spirit of power
is
going to help you to kill all the plans of the craft. Destroy all the plans of the devils. To uproot and to tear down everything God never built. Whatever is not in the counsel of God. Let's read of him here before we start. Isaiah 11 verse
2.
That's the spirit of the Lord, we have been seeing him. That's the one who leads them.
Whom
we know as the Holy Spirit.
Omwoyo ogw'amagezi.
The spirit of wisdom is there.
N'okutegeera.
The spirit of understanding is there.
Omwoyo gw'okuteesa.
Omwoyo gw'okuteesa wuno.
Of counsel is there.
N'amaanyi.
Waliwo omwoyo
w'amaanyi. The spirit of power is also there.
Omwoyo gw'okumanya.
Omwoyo gw'okumanya.
The spirit of knowledge.
N'okutya Mukama.
N'omwoyo gw'okutya Mukama.
And the fear of God.
Yes, yebazibu. Naye katulaba omwoyo w'amaanyi.
The spirit of power.
Eriiso ery'amaanyi.
The eye of power.
Kwegamba omwoyo.
Now the spirit to say.
Era yakola eriiso lya Katonda.
Is the one who makes the eye of God.
Kubikulirwa 5 mukaga.
Revelations 5 6.
Emyo gino musanga.
These seven spirits.
Era ge maso ga Katonda musanga.
The seven eyes of God.
Gatu mukwetule nsi yona.
He sends all over the entire world.
Ukunonya bonna.
Search out all.
Abanonya Katonda moyo ne mazima.
Seek God in spirit and truth.
Oliiso.
The eye.
Lya moyo wa amani.
Of the spirit of power.
Bazo kulabe lyo kutesa.
We see the ones of counsel.
Tulabe eliyo moyo wa
amani. We see the spirit of power.
Lino lise lira bawona.
This is an eye looking and watching all.
Nemwe mbanja gara kulwana ntalo.
When I want to fight wars.
Okuyingira mukusaba okolutalo.
Enter prayer of warfare.
Lino lise lira bawona byenjagalo
kulwana sawe bichis wherever I want to fight where the target is.
Yaitibo moyo wa amani.
This is the spirit of power.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
Arabe ntalo zonna weziri.
All wars wherever.
Nemwe mbashi tuuse.
Even if I don't reach there.
Where is point
here? What I don't know.
Lumba.
Attack.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Let's see
Job
5:12.
Job esura eyokutano n'olunyiri olw'ekkumi n'ebbiri. Atta enkwe z'abagere ngetanya emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiriza gye batandise. Akwasa abamagezi olukwe lwabwe bo. N'okuteesa kw'ab'ekyejo kumenyekera ddala.
Praise Jesus.
Omwoyo w'amaanyi.
The spirit of power.
Katonda mwayita okutukweza
abagenge.
Obutabaganya kutuukiriza ebateesezza.
Allow them again success in their schemes.
Bangi batuulanga bakuteesa.
Many sit down to plan against.
Abakulemberwamu Satan.
And they are led by Satan.
Yes, we have
praise Jesus.
Naye Katonda.
But God.
Ngaita moyo wa amani.
Spirit of power.
Mwatira enkozo neza abagere ngitanya.
All the plans of the crafty.
Murumbira. Eri abateso
ubikubira mubu. And they you attack
people on your life,
on your business.
Naye tolumba abantu ababulijjo.
But don't attack usual people.
Bwe twabadde tusoma moyo wa kutesa.
Ask the spirit of counsel.
Twakizudde nti waliwo ababeera mu bantu abo.
Discover there are people in those people.
Aba abakulwanisa.
They will fight you.
Munda mugwe mubeeramu emizimu.
Inside them are demons.
Mubeeramu bamalayika abaagwa.
They are fallen angels.
Kati naffe.
Now we too.
Olw'okubeera ne bamalayika.
Having angels. As we pray.
Don't
waste to beat and fight the neighbor. You beat the demons on their heads.
sindikayo bamalayika
banotugenda
okulaba bakola wansi omwoyo
w'amaanyi
okuttekweza
abagerengetaobutabaganya
kutuukiriza ebateeseza okuzimbulula awamu n'okusimbulula buli katonda
gy'ataasimba
biyinza okuba ddagala liriyo
baagulogambwne
bonatawaana kugendayo okusima bamaleka bamanyi
weribamanyi
buli ddogo
weribeeraono
yaloze yatadde
wano
bakuba n'oyo atalinaba
kulogakati
gwasinganiddwa nga
baakulogaogenda
sindika busindisi
jjerino
yesu yebazirwe oyo gwe batalinaba kuloga wenywera bunywezi
These ones killed
plants.
What are you reasoning? They meet someone is plotting evil against you. And they have preached already. To kill the plants of the crafty. Now you thought the scripture stands alone. Scriptures don't stand alone. They have angels behind who fulfill them.
Yes, he was
praise Jesus. And they work the will of God.
Now
in the spirit of power,
we
have an angel, the commander,
holding
the fourth trumpet to command this mission. These things go broad.
For
in the spirit of power, in them is the angel of death and hell.
They are
the ones working behind the spirit of power. If they can kill you things in the world and you fail and refuse, you know there is a person
who's
beating them in this world. And
it
takes them off everything. And they remain mad. And they are wizards. And they have evil words. And death says now.
If
you think we can't finish the plans of the crafty, you get out of the body.
Basembayo nakufa na
magombe. The last trick and thing they do is to death and hell.
Okusanyawo okuteesa kw'ababi.
Destroy the curse of the wicked.
Gobocha jyo Bible yozirinyo.
As you get up the Bible to stand on the
on
Gaddafi. As this Libyan man did the Gaddafi
guy.
And they say you wait for us.
Sentence zikuwaga.
That man the witch is making you proud.
Tugenda kuja mu video
deposit. We are going to get you out of the body and we see how you will enjoy it.
Waliyo bamaleka bokufa.
They are angels of death.
Singa batakulani zozo.
If they kill all your plans.
Mwezo mundo ya kugereka nyako.
That person who is crafting up against
you.
And they remain.
Mamaliza bamujeo
mu video. End up taking them out of the body.
Tota wanangana musa bila kufa.
Never waste to pray for them to die. You pray all the plans to be finished. When they remain with it, these ones know what to do next. Even though you don't command them. For signing death, you kill people with your mouth. You tell God,
you
send the angels to kill the plans of the crafty.
Naye wali kanisa kwoyogera mukama otekoza abagerengetanya
kati
omanyi bwebikola yesu
yebazibe
atoyongere muyogo
yobu essula ya kutaano olunyiri lwa kumi na nnya baba n'ekizikiza emisana enaba wammanta mu ttuntu nga kiro
singa bano bamalayika batuuka
if this angel's reach
basobola okuwonoona amagezi g'omuntu
gonna destroy someone's understanding all of it
kulani zona zabadde nazo zonna awo zikoma
having ends there
taddamu kulaba
they never see again
ate singa bamalayika bano banyiza
if this angel's your hunger
balina n'enkola endala
they even have other way
ayinza okukuba oluyinoovu
can beat you a slap and you rot immediately
baakuba kabaka wano kerode
beat one king Herod
oluyina avundirawo
mukaa
kanisa ffe tubadde tuli wala kwegamba nga tusembi tetubaddeo ku layini
y'obwakatonda
bano basobola n'okujja omusana
gw'omuntu
yesu bagirawo ddala omusana
gw'omuntu
basobola okukuggyako amagezi
n'obanga
omulalu
budakiika
kutinda kwali abadde asimbye okugende wagundi omuloga wesiŋŋana oliwawo otudde
neddogolyo with your witchcraft.
I have
been going to be witched so and so, but I don't know what has happened. I don't know where I am. One day as we are in Lunguja, one brethren,
we
tell the things of God. God never beats.
ng'agenda eyo twatusuubula atwala ebintu embalala twatuukeyo ng'aweta mu
lodisente
zonna
sweyakomawo
ng'atula teyatugamba kigambo
kyonna
aba ali mu buliri ku makya
kwaffe
twamusiŋŋana n'abuuza guno gwe mulyango kano kamooli eno kapeti
is this a carpet?
And
his wires have gotten off. And we told him. What did you?
Huh?
And he didn't even understand what we asked him. What we did
with
my wife and we said, Lord, what did this one do? And he said he went to a lodge. Ask him what is beyond that. As we went back, he had gone back to
find,
where have I come from? And he told us his stories.
The Bible Master said
that the God who makes the priests
smart,
church, let me tell you,
there
are angels and they don't joke.
When you
enter the spirit of power, everything, there is nothing like reasoning.
And
when you
are
entering a prayer like this,
no,
you are no more reasoning with any person.
Whether
false prophets,
you
send these angels who are wild.
Bona iba mbagenda kugamba,
waiterize, waiterize. Prepare yourself, prepare yourself. These are slaps.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
That's
why my prayers are not so much in it.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
When
God prepares an army,
He
prepares us thoroughly.
Kumanga yu mukama atuigirisho
kukasa. Teaches us how to profit.
Atuyongere.
Yobu esula ya kutano olinyiro 15. Na ye, alokola mchitala chaka mwaka abwe. Alokola eyetaaga mu mukono gw'amaanyi. Kale omwavu n'aba n'okusuubira. Obutali butuukirivu ne buziba akamwa kaabwo. Laba, aweereddwa omukisa omuntu Katonda gwakangavvula. Kale tonyooma kubuulirira kw'omuyinza w'ebintu byonna.
Yesu yebazibwe.
Kulema
okunyooma okubuulirira kw'omuyinza w'ebintu byonna.
Let's not the discipline of the Almighty.
Kubikulira essuula y'omunaana.
Galatians 8.
Nyolisoka n'olwokubiri.
Verse 1 and 2.
Ino giwandike buwandisa.
Just write it down. Yes.
Kulina bamalayika abaduumizi.
We have angels who are commanders.
Malayika ono.
This angel.
Oluvannyuma lw'omwoyo w'amaanyi.
Have the spirit of power.
Malayika omuduumizi w'okuna.
The fourth commander.
Yakutte kondere.
The one holding the trumpet.
Okulemberamu eje ery'omwoyo w'amaanyi.
The army of the spirit of power.
Yes, we have
praise Jesus so much.
Revelation
15.
Verse 1
to
5. Tulina malaika.
We have an angel.
Akutte ebyokulwanisa byabwe.
Holding their weapons.
Malaika ono.
That angel.
Erinnya lye ayitibwa Abaddon.
His name is called Abaddon.
Oba malaika w'emagombe.
Or the angel of hell.
Yes, we have
praise Jesus.
Revelation
15 verse
1 and 5. Yes,
praise Jesus so much.
The
name of this angel. Let's first see them here.
They
walk two angels. And they divide themselves in the missions they're going to do. Some of them walk on death. Others in hell.
Yes,
praise Jesus. They can create all problems they want.
Yes, we
praise Jesus. Revelation 6, verse 7. Let's read it there. Unto 8.
Kubikulisire yomukaga olunyiro omusanvu. Bwe yabengula akabonero akokuna, ne mpulira eddoboozi ly'ekiramu ekyokuna, nga kyogera nti jangu. Ne ndaba, era laba embalaasi eya kyenvu. Ne yali atuddeko erinnya lye kufa. Ne magombe n'agenda naye.
Yes,
praise Amen. Jesus.
Mukabonero kana akokuna.
This son who is his fourth.
Ye mwoyo w'okuna
gw'owulira. It is the fourth spirit you hear.
Yes,
praise Jesus.
Mwe gerise eryokuna.
It is the fourth eye.
Ikolewa malaika.
Worked by this
angel. Kufa ne magombe.
Death and hell.
Kufa atamda kundogo yebira ya kyenvu.
On a yellow horse.
Yolengera wansi magali
wali. The one who sit down there in the wheels.
Taliyo omuyeka.
He is not alone.
Omanye ebiseera ebisinga.
You know, many times.
Abantu bagamba.
People say.
manyi sitani yatta.
You know Satan is the one who kills.
Bible yegamba.
Bible says
Satan yajja okutta.
Satan came to kill.
Okubba,
to steal.
No kuzikiriza.
And to destroy.
Nayo kufoko.
But that death
kuyaleta,
which he caused.
Kwe kwa moyo.
It is of the spirit.
Era kwatu bako ne murushuku.
It happened us in the garden.
Buyarumba omuntu murushuku.
When he attacked man in the garden.
Kama anga majo kumugamba.
God had told him.
Ngori kwata kumuteko gotolile makofa.
Eat of that tree you surely die.
Nuberebere sure yo
ku. Genesis chapter 2.
Onyoro 15 na 15.
Verse 15 and 16.
Yes, he was
praise Jesus.
Nuberebere sure yo
kusata. Genesis 3.
Omuntu yalindibwa.
Man was deceived.
Era Bible yegamba.
The Bible says
mubakolise kisa 15.
In 1 Corinthians 15,
22,
that all died through Adam. In Christ Jesus, they will live. Now the thing is like that. Don't you see people seem living? But they died that death.
Now,
this death of the body, Satan is not the one who brought that.
The
death of people not going to the kingdom of heaven.
That
they have no body which takes them to heaven.
It
is the death which
takes them to
in the people.
Yes, he was.
Praise Jesus.
In our
Master Jesus,
he
reaches the world.
Matthew
8,
21-22. Naagamba,
and he says,
let the dead
go bury their own dead.
There are people
coming with dead boys to bury it. And they weren't taking it. All of them say they
are
dead.
And
they saw themselves moving. Now that's the death. And it has its other lake of fire.
Where
they put souls to be melted all
yes,
days. Praise Jesus.
Now,
this death you see on
earth,
which happens in this
way,
the person gets out of the body.
The
angel who takes them out is the angel of death. That angel was sent to Egypt
one day
and they picked out all the firstborns. I don't know whether you remember it very well. Now, the word death, many people have been saying, Satan is the one killing people. If he was the one killing,
he would
have taken me a long time from the pulpit.
You
would have gone and said that he leaves you to
work.
He would have come for you a long time. Even Job would have been killed.
And
Lala told him, you can touch his body, but his life. It is to say,
Satan can cause
an accident, can bring sickness, open problems like that.
But
after we stand,
we pray
and give angels who bring accidents. And we use who?
The
angel of death himself, the one who beats them. And the angel of hell
would
be the ones who cause accidents.
For
accidents are caused. And when that body weakens, the angel of death has
caused
you. He counsel you when you're not lying yourself.
What
if fights is one that
they
get you out of the body when you're not lying yourself, that you can go to hell?
Yes, he was.
Praise Jesus. But all that,
we
can't stop it in the name of Jesus. Now you can't tell me that Abraham to Satan is the one who killed him. For he kills every person.
It's
not God who speaks more than tells you, go on the mountain because you're going to die. I want to get you out of that body. Matthew
17,
we see
Moses,
heaven is open, he's speaking with the Master Jesus. Friends,
words
need knowledge here.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Now
we see the age of death, hell.
Everything
you hear that he kills the plans of the crafty,
the
age of death is involved. Everything concerning killing, destroying, killing the plans of the crafty is to take out destruction. Destruction is made by the angel of death. He uses sickness. No matter how you pray, even if you go to what wizard, they can never change the sicknesses where he is involved. And he told David in Chronicles 1:20, he told him, you're going to choose on sickness, on sword, or I give you to your enemies. And he said, Lord, it's you
who beat me.
When you beat
me,
but don't give me the hands of they who have no mercy. Let me tell you, the sicknesses of Satan, which they put on people, and demons and lameness,
but
when God is honest, handled it. Even if we pray for you, you cannot be saved.
Until
you get massive, once you have mass on you.
Zachariah
went
to the
angel. He told me, why she's going to give birth? And he told him, you're going to be dumb.
Never
speak. You will speak when the child has been born.
Yet they
have brought the angel of death and he just shut that mouth down.
Yes,
praise Jesus.
Now
let me tell you one thing.
Once
you
preach,
you don't know the angel doing it, but the angel of death does that. He can blind your eyes and you can never see, and he kills the eyes alone. You can kill the tongue, you can't more test. Now when it comes to destruction, the angel of hell, he knows how to stretch his hand through and he tells death to get aside. Me, I am not going to bear this. I am going to slap someone. You know, here in Acts, Herod was slapped. And he wrote immediately.
Bikola batume sura ya 12 olinyirwa biri mulumu. Awo kulunaku olwalaganyizibwa Herode n'ayambala ebyambalo ebyobwakabaka n'atula ku ntebe. N'agamba ebigambo abantu bonna ne boogere waggulu nti eryo ddoboozi lya Katonda.
Ddoboozi lya Mukama we ayogera. Omanyi mulimu ne bannabbi bagenda
okubeera. And they have set themselves gods in the world. Even apostles were false. This one stood on the pulpit. And he spoke as God. He spoke loud. That is God himself speaking. That is God who has spoken. Let us see what happened to him.
Acts 12:23. Naliibwa olunyuma abiri mu esatu amangu ago abantu bonna ne boogerera waggulu nti eryo ddoboozi lya Katonda si lya muntu. Amangu ago malayika wa Mukama n'amukuba kubanga tawadde Katonda kitiibwa n'aliibwa envunyu n'afa.
They are angels. That's the angel.
Remember,
he works in hell in the bottom of the pit to tribulate the spirits of the evil. He's the one who creates the worms there. You know, the hell, they are not physical worms. He himself creates them. That angel of hell. He has serpents in the back. He has weapons himself. When you call him in a war, you don't give him weapons, he comes with them.
He
can beat you and the worms can eat immediately.
You have
not seen of the power of God church. There are people who need slaps. And
they
have Asia Abaddon himself to slap them.
And you brought them to the
for the worms to eat immediately, the whole of you. He has rotted until it's finished. God is bringing back the revelation. He's in the way to work. He never does anything. If he reveals, you know what is going to happen behind, you will hear the problem. I hear these ones they kill who are going to get out when they are mad. The ones who have been killing people.
Yes,
praise Jesus. Now these angels, we as a church, we never know them anymore. You have handkerchiefs, you have candles, you have those waters you get from the prophets.
You want
to part at the job. You put at a job with your neighbor. I give you a blessing in the name of Jesus.
Because
you steal it, you just say you take it, yet you are stealing it. You need an angel. When someone comes to bewitch, he finds him standing.
Right.
He alone sees the angel and he runs away. There are things which happened at Lungu
Yard.
He prayed to God to post those things. That he must prepare his people. One day as we were in the house, we slept and they stole the entire village. He had put money down
there
of this man of the
mill.
If they want to eat,
if one
person entered with a big stone carrying it, in the night as we were sleeping, we never awoke.
He
broke and he entered. I don't know what he met in. He threw the stone down in the house. As we are walking, it's open. What about this story? We are checking everything is in the house. People outside, they are claiming they stole from us, they stole. And they have not stolen our house.
They opened
and ran with the padlock. We never woke up to the morning. If you
had
woken up, the stone would have hit us. But
he
made us sleep there. Everything woke up when it's there. And this angel can create a forest there which is not there. And you see that you got lost where you have gone in another place. He joked with the angels of death. They create every situation. As long as they're going to cancel the counsel of the wicked.
We
create a forest which is not there.
No,
see,
you are in a forest,
lost it, but see you walking. Yet you see you are in a forest.
You
change your memory and you enter a spiritual forest. And
you're
passing on the way, but you see a forest. You are trying to move the trees away. You don't see the way.
Yes, we
praise Jesus.
But
the problem we've been having, we are praying in power. I pray Jesus.
You
really want to attack him on the throne.
You
don't understand it.
You
don't
understand
how you're going to live. When you reach heaven.
Yes,
praise Jesus.
So
now we thank God that reveals to us all this.
Yes, you are
praise Jesus so much.
So tomorrow
now we thank him God.
For the young to
continue to lead us.
We reveal to us, continue to know how we shall be.
And the armies on our side.
For
some long time right now.
Yes, he was
great Jesus.
Right
now, God continues to reveal the angels to you. They who can't see the plans of the Father.
omukole wa Yesu kugoisa
kabu
katulabe mukole batu mukyama
15 apps mukole batu esura ya 12 n'olunyiriri lwa 24 naye ekigambo kya Katonda nekikula nekyeyongeranga Barunabba ne Sawulo ne bakomawo okuva e Yerusaalemi bwe baamala okutuukiriza okuweereza kwabwe ne baleeta Yokaana erinnya lye eryokubiri
Yesu yebazibwa abatume baaweereza ne bamalayika nga
mugali
Yesu yebazibwa kyova olaba ne baali banyidde bakyankalanye bamalayika baavangayo ebibinja byabwe ne basobola okulabikako naye kankubuuza muli muno abawezeza ku myaka egy'omwaka myaka emeka gyowulira ku bamalayika mwakivaako bubi baani abaweza ku myaka nkaaga kudda wabu oba ataano bamalayika mbadde mbalaba baalagawa muggulu tebaliyo kyekyabaawo tetwasobola kutambulira mu kigambo
ekyo
kyekyajjawo bamalayika zabuli
13:19
katugisomeko owulire kyabajjawo
Mukama yajiweza entebe ye mugulu n'obwakabaka bwe butuga byonna
nti mukama entebe ye yajiweza mugulu yatalivayo kujja ku nsi naye newankubadde ng'ali mugulu afuga wonna wonna
Zaburi ya 13:20 mumwebaze mukama mubamalayika be
nti bamalayika ne babagamba bebaze Katonda
Zaburi ya 13:20 mumweraze mukama mu bamalayika be mwe abazira abamaanyi abatuukiriza ekigambo kye
nti abazira abamaanyi
abatuukiriza
ekigambo kye bo balimu okutuukiriza ekigambo era singa kanisa tunakwata ekkubo ne tukomawo mu kigambo kya Katonda bino bigenda kuba byangu byonna bamalayika ekyabajja mu ffe mu lugendo lwe gwe tunaatera okutandika mu butongole nga tulaba eggulu lyo bamalayika nga balaba yayogera nabo emyaka egyo omusanvu naye bagamba tebalina ngeri yakuweereza nga tuvudde mu kigambo kubanga bo bali okutuukiriza ekigambo kya Katonda tebasobola kutuukiriza bigambo byabwe bye twogera era ne mu ssaala zaffe singa tusigala nga ekigambo kya Katonda tukitegeera bulungi singa batuukiriza kyova olaba Yokaana 15 olw'omusanvu mukama waffe yaleka atugamba bwe mubeera mu nsi n'ebigambo byange nga biri mu nsi musabe buli kintu nakinaabakolerwa
nti ebigambo bya katonda biweramu waliwo bamalayika abategefu okubituukiriza bo baliko otuukiriza kigambo kya katonda kati bwetudda ku bigambo by'abaweereza okuva mu ddiini okutuukira ddala mu bulokozi tetusobola kuwangaala era tusobola kuwangula yesu yeebazibwa kitugwanidde okudda mu kigambo tugenda kulaba amalayika nga batambula era nga bakola emirimu gyabwe mu yesu yeebazibwa oli okusomera olunyiriri lumu n'alunyola n'adda mu mboozi endala akwongererayo ddala okuvaawo eri katonda n'okugobako bamalayika balina okuweereza yesu yeebazibwa kubanga tukitegedde bulungi baliwo okutuukiriza ekigambo
kyaera
n'ekirala
Zabuli ya 13 n'olunyiriri lwa 20. Mwe abazira ab'amaanyi abatuukiriza ekigambo kye nga muwulira eddoboozi ly'ekigambo kye
nti baliwo okuwulira eddoboozi ly'ekigambo kye ani ayogera eddoboozi nga liri mu kigambo baliwo okulindirira era bw'oba osaba bw'oti kakube bano bamalayika ab'amaanyi balinda kimu mu kigambo
oyogeraki
yesu yeebazibwa nyinza okuba nsabira mu mwoyo naye olw'okuba ntegeera nenga mukama
saba
okkiriza nnyingire mwoyo
w'amaanyiomwoyo
w'amaanyi nkulembera
ngenda
kuyingira mu ssaala
ey'olutalo
yesu yeebazibwa awo nentandika okwogera ebyawandiikibwa
kwotta
enkwe z'abagere engetanya n'otabaganya kutuukiza ebateesezza naye toyinza kukikola okugjako ng'omukono gwo ogw'amaanyi gukululwa gw'osiguukuula buli kyotasimba naye era omukono gwo ogw'amaanyi gwe gukola bino mu mukono gwo ogw'amaanyi wateekawo bamalayika abatuukiriza ebigambo bino nsaba omupeereza ejjira bamalayika abalwanyi abakolera wansi w'omwoyo w'amaanyi nsaba malayika w'okufa ne malayika w'omagombe malayika w'okufa kutaakweza bagere engetanya malayika w'emagombe okwata ab'amasaza bonna okubateeka mu bunnya obutakoma okutuuka ku lunaku olw'omusanvu awo n'oyongerayo n'otandika
obapozisioninobasindika
ku nsozi mu biwonvu mu
maserengeta
ne batandika bawulira kigambo gwe nasooyogera mu kigambo nga beeyongerawo buli mu lutalo balindidde kuwulira ddoboozi lya kigambo kya katonda si ddoboozi lya bigambo balyoka bakugamba esaba ekyo tekigenda kukugasa mu bigambo kyava kugamba
isaayane
bwe munaasa mu bigambo byamwe
bisijja
tayagala kuwulira
bigambo
ayagala bigambo kubanga yategeka bamalayika okubituukiriza ebibyo ani
anaabituukiriza
kyovula ba ekkanisa bwe yayitirira okwogera ebingi ebitali mu kigambo kya
katonda
omwoyo n'avaawo bamalayika ne bavaawo kati baalina okunoonya amaanyi oba bagajjawa eyo gye baagwira mu maanyi ga
sitaani
kubagooga wa saddaka ez'embuzi
n'ez'abantu
n'otandika okugalagira by'oyagala wabula ky'olina okukola ebyobwakatonda
by'ovaako
toddamu kubuulira bantu
ggulu
toddamu
ebyeggulu
mubeera wano kubya wano naye mu bwakabaka bwa katonda tuweereza bamalayika nga bakime tulina okudda mu bwakabaka
bw'omukulu
yesu yeebazibwa baliwo okutuukiza ekigambo kya katonda era ekirala
zabbuli ya 13 olunyiri lwa 21 mumwebaze mukama mwe mwenna ejje rye abaweereza be abakola by'ayagala
bakola by'ayagala
yesu
yeebazibwa bwe tuba twagala okuza bamalayika
eyo
enkola gye tugenda okukola ku bikulu by'essuula ya
22
malayika gabudyeri akugamba
bw'ati
ku nsonga yeemweyo bo tebaganye kuweereza naffe wabula ffe twava ku kigambo tuli mu bigambo era abasinga abazze
waoli
mupya ogamba naye nga tusoma ebyandikwa
bingi
tetulina mboozi
wano
tulinawo ekigambo kya
katonda
kubanga tetugenda nnoonya maanyi
malala
ng'agaatonda eggulu n'ensigali yaabo
nga
gali mu kigambo yesu yeebazibwa
kandi
mu kigambo kya mukama
eggulu
lyakolebwa si bwe guli n'obujjuvu bwaera atuma omwoyo ebikolebwa kigambo y'omu yatuma omwoyokati bwetubeera mu kigamboomwoyo asobola okutambula ate n'omwoyo mutukuvuina bamalayika abakolabasobola okukola
kubikulwa essula ey'22 olunyolw'omwenda n'aŋŋamba nti raba tokola bw'otyo ndi muddu munno era ow'omubaganda bo bannabbi olunyolw'omunaana kubikulwa essula y'22 nange yokaana nze nnawulira ne ndaba bino bwe nnawulira ne ndaba ne nfunama okusinza mu maaso g'ebigere bya malayika andaga bino n'aŋŋamba nti raba tokola bw'otyo ndi muddu munno era w'omubaganda bwe bannabbi n'abo bakwata ebigambo eby'ekitabo kino sinza katonda
nti aweereza wamu n'abo bannabbi n'abakwata ebigambo by'omu kitabo awewaava
obuzibuabantu
baagenda mu bible
collegebavaayo
n'ebigambo
bingibalekawo bayibulibamalayika
nabo ne bagamba
mweweereze
munoonye mumaanyi
gamukyuvula
balina oteekawo
ebifobalina
okunoonya amaanyi balina okusiiba ennyo
n'abalala
bafudde mujjukira gwe twabalaga
kulwakusatu
yagenda mbw asiiba nnaku40 n'afiira mu
ddoo
okusiiba tukukkiriza naye mu mitendera gyako
okutuufu
singa empagi
z'obulokozi
kuba empagi
z'obulokozikuliimu
oku kusiiba byebimu ku biragiro ebirimu empagi ezo
naye
empagi z'obulokozi weziri
yesu
yeebazibu kaakati kyenvudde nkugambanti singa tukomawo mu
kigambo
malayika ojja bayita ne mu bikwolesebwa ne mu birooto bonna bajja
kujja
bameka abagezezzaako mu
birootooyitirayo
malayika n'alabika bameka bw'oba tonnaba tuukiire abo ababalabyeko bakubuulira
ekibadde
oba mu lutalo oba wuwa yonna babadde
baomuyita
abadoni olwo oli eyo mu lutalo
olinanaganaye
kiri wala kati kanisa ebintu bituli wala kubanga ebbanga
litumaze
basomayo akawandikibwa katono
ezekiel
37 amagumba mu kiwonvuoloka ku bigere
byobizinensi
ebadde mu kiwonvu tandika okugiragira enveeyo ensawo yo kaakati ne mulyoka mudda mu bye mutategeera wansi wagenda omumalayo nga bagamba amagumba ebaana ba isirayirimu kaakati temulintamu temuli bizinensi malayika kyagenda otuukiriza ebyo byoyogera kwe kumalira abantu ebiseera kati gwe kasi otuuyana ogamba twasabye bwe n'olowooza nti saala zonna mukama azifunye singa zonna yali azifuna
bannabarokole
nga tusaba mu nsi eno gwe ne mutoyi
tukyabirayo
omulogo wetakyasiba mumwa ne bwakyala mubasiraamu wakiri asaba
nze
muleke namwe nsabe ku katonda ne bwomusanga mukubo musiŋaana ali naye nga ebizibu byayina byasaba
byatategeera
neyeekanga ngaobulamu bwabumaliddeawo ate omusiŋana gyakoma okubanga ayogera asabaasaba byatategeera azitowereddwa nnyo era akugamba kinkutte wano kati kwegaba ng'omwoyo tali muyo ow'amaanyi bamalayika tebaliiwo
ekiseera
gwe balumba
mpulira
ekinkute aba akyali awo ekikutte
entumbwe
mulokole nga omwoyo mutukuvu ye takyaliwo
owamaanyibamalayika
bo nabo bagenda obawwa
amanyi
kati yene katonda yamuvaako
dda
yatuuka n'agamba
ffe
tetulina katonda katonda wa musumba
Bosa
ogenda leero kumya kumpulira ngenda koleza essaala katonda wa musumba
Bosa
faayo toddamu kati watuuka n'ekisa n'otakkiririza mu tulina
katonda
n'otandikira kusabira mu katonda
waagwo
okwata akafaananyi ke
n'okateekaokumeezayo
musubba waagwe gwe yakuguza
and he put even a candle he bought from him
katonda waagundi sigo wampa bino
the god of souls are you the one who gave me this candle
kati rabisibwa
now prove your god manifest
mulokole yatuuka ku gasitaani n'amuyitamu n'amutawanya tawanya
and troubled them
yesu
yebazibwa
naye bamalayika bano
but these angels
malayika b'okufa
the angels of death
abaddon
weebali bo
baagala kutta nkwe
z'abagerengeta
ani asimbye katonda
ky'ataasimba
babeera basajja ba busungu bwa
katonda
katonda
takyanyiiga
era tanyiiga
anti
tumusoma mu bayibuli katonda kwagala obusungu
bwonna
obusindika bwabwe bamalayika
put it in these angels bw'oba oyagala
anyiige
onyiigira
mwabwe
mwanyiigira
bayibuli eyogera mu kubikulu lwa mwenda katusome ku linnya
lye
bikulwa essula y'omwenda n'olunyiriri olw'ekkumi n'olumu zirina kabaka waazo malayika ow'obunnya obutakoma
owulidde malayika w'obunnya
obutakoma
kati gwe mbunnya obutakoma
obadde
musuubirayo sitaani
no yaakulirayo
si bwe guli era mumanyi n'okulumba tukuba emizimu egivudde emagombe okutulumba
kati
n'obuuza
amagombe
kituli nti bayingirayo ne bafuluma ne
badda
sitaani azanyidde ku kkanisa
netutuuka
n'okulowooza nti geene erabika teriiyo
netutuuka
n'okulowooza sitaani alabika
yagikulira
kubanga mulimu n'abafubutukana mbadde emagombe n'esiŋŋana sitaani ng'ali ku
risepusoni
yawandiisa abayingira era asiŋŋanya emizimu gye kibonyaabonya abantu kati ne neebuuza emizimu gya sitaani
ategeere
kati bw'otuuka oba woba bw'oluddeyo ndowooza ne bakulikuluti nga mu magye agakuba
kibookaamatyo
omugagga mu lukka 16:19 paka 25 alaajana nga tasobola nakuva
nayo
kati ffe tulowooza tutya mbu gwayo
n'oddukayo
sitaani yabakola yabateerawo nkwe n'abalowoozesa nti eriri si kkomero sobona okuddukayo seba neyetwalira n'obuyinza bwe yaakulirayo era mumanyi okugolokokaawo waliwo egivudde emagombe tulumbe lumbalumba egivudde emagombe mulokole naye ebintu by'oyogera biremeseza n'enjiri okugenda mu
maaso
kuba bw'omala okugamba abantu
ti
nno katonda najjakusula emagombe bw'amala n'akusiŋŋana sitaani yaakulirayo bw'aba yaakulirayo kambeere mukwano
gwe
biki byoyogera ogamba abantu bwe mutalokoke mujja gwe magombe bwemala n'obagamba naye sitaani yaakulirayo ate waliyo n'emizimu
egyatolose
kati ng'abantu bagamba nange njatoloka mulimu n'abasubira mu bajja ajja giyira amazzi
esikire
kwegamba ffe bennyini sitaani akozesa omulokole mwennyini n'anafuya
enjiri
era obasiŋŋana bakuba egivudde emagombe egivudde emagombe omuliro naye mulokole kikibyokola biki byokola nga totubitegeera amagombe komera era mupita ekisooka esula y'okusatu onyola okumira omusanvu paka abiri mulumu mukama affe agenda okubulira emyoyo egyali mukomera ennaku ssatu yali agenze magombe kubulira alyoka azuukirakomewo gyali mukomera ngamba otya jajja wange yakomyewo
ekiyavudde
emagombe nanoma bano bamalayika abagwe bakuzanyira ku ate ekkanisa
teyabyetegerebeeyambaza
ekifaananyi kya
jjajjaawe
ne bakukkiriza
terijjajjawo
ali wano ku
nsi
kwe gamulinga ngaabalaga nti geyeena
teriiyo
era katonda tasiba myoyo osobola okuddukayo nga
bwoyagalatoddukayo
bano bamalayika abagwe kubanga malayika akulira obunya obutakoma obaggeyeena malayika wa mukama fe eyo gye tusindika emyo
gisibirayo
ate jjukira ne sitaani atyayo kubanga sitaani lumu emizimu gyali
kubasajja
nekigaa mukama ozza okutusula okutuzikirizanga ebyo tebinnatuuka otusule mu bunnya eyo gye batya kati bakulimba n'obasirika mu nsenyi enkalu batuukayo ne
badda
netandika okisoma nti zituukayo ne zidda kyokka n'osigala era nga
gyosindika
kulikulaesula ya mwenda n'olunyiro wa kumi na
lumu
zirina kabaka wanso malayika ow'obunya obutakoma erinnya mu lwebulaniya abadooni ne muli yonaani alina erinnya apoloni
malayika akulirayo bamuyita
abadoonisisitaani
yooli wali gwolaba n'ebyokulwanyisa bye byobusungu bwa mukama oli ali emabega atudde ku
ndogoeyina
gundi embalasi erina omutwe gwa
gundiwanda
muliro tujja kumusomako wali nga tulaba ebyeggulu yesu
yebazibu
naye kati gwe waddira amagombe ate n'ogawa sitaani amagombe era bwe bunnya
obutakoma
wabula akolayo erinnya lye gwe bayita magombe oba abadooni liri komera tosindikawo muzimu ne baddamu ne baguta era singa gyali gittukayo nesisinga mu butuufu tetulina ne wetutuula omanyi abantu abakafa singa baali tebasiba myoyo
egyo
omanyi singa ekizibu kye tulina
wano
kati bano bamalayika abaagwa mulimu ennamba eyasigalawo wabula nga ate nabo batusinga obungi obuyinza ne buweebwa ekkanisa okusiba emizimu bano be muyita emizimu be bamalayika abaagwa babagoba mu
ggulu
kati obuyinza ne babuwa kkanisa n'obuyinza obwo
ye
mwoyo mutukuvu
n'omwoyo
mutukuvu alinze tuyimire mu kigambo kya katonda akole batugaa kati musibe edayimooni
emi
muzigobe
muwonye
endwadde egyo emyoyo egyasigalawo obuyinza bwatekwa mikono gya
kkanisa
era akugamba sindika mu nsenyi enkalo toyinza kuyingira mu nyumba ey'owamaanyi n'oyonoona emirimu
gye
okugjako ng'osose n'omukwana n'omusiba naye ani agenda okuyamba malayika wuuno
bamukubuulidde
erinnya ly
abadooni
abasinga tebamuwuliranga
naka
bw'oba mupi obadde
tumuwulirantumwogera
nomwogeraabadooni ye katonda
wammweyoono
si katonda ono
malayika
bali enamba katulabe olulimi olw'ekumi
n'esatu
ubikulesula ya mwenda n'olunyiro lw'ekumi n'essatu
Revelations 9:13
malayika ow'omukaaga n'afuuwa ne mpulira eddoboozi eryava mu nsonda ennya ez'ekyoto ekya zaabu ekiri maaso ga katonda n'agamba malayika ow'omukaaga yalina akagombe nti sumulula bamalayika abana abasibiddwa ku mugga omunene Fulaati. Bamalayika abana ne basumululwa abaali bateekekeddwa essaawa n'olunaku n'omwezi n'omwaka okutta ekitundu ekyokusatu eky'abantu. N'omuwendo gw'eggye lyabeebagala embalaasi obukumi kakumi emirundi ebiri.
Bano balina enamba y'abamalayika.
They have a number of angels.
Trillions, billions, bibiri.
There are 200 billions of them.
Ez'abamalayika.
Of the angels.
Abakola wansi w'amalayika okufana
emigongo. Under the angel of death and hell.
Tebako wakusomba myoyo kujijja ku nsiko.
Don't get to pick spirits from this world.
Era tebako makusula magombe.
And they never end to cast them in hell.
N'abo abatwalibwa mu ggulu.
Even they taken in heaven, they go.
Naye ebyo byonna biba wansi w'enjuba
nga all that is under the sun and we don't know.
Era mubuuliza agamba waliwo emirimu mingi Mukama gyakola wansi w'enjuba naye omuntu
tagimanyi.
Bwe bibaawo wano nikotimubali bamaleka
okufa bana
bo kati kasaffe twagaana okukola emirimu gino okubakozesa okutta enkwe
z'abagiringinan'abeemagombe
okusiba
obaokucanyawo
emyoyo emibi balinze emyoyo gino
gye
bajja mu mubiri
egyaboonoonyi
nga basomba batwala ne kati batwala kati bo bamaleka w'omutemezaako mu bwengula baba
mwebalikwata
omwoyo gwegundo gw'amasaza w'egindi asala busazi wa bangi zino enamba nnene
nnyo
biliyoni ebikumi bibiri batusinga n'obungi basinga abantu bonna abali obungi kati abamu basigalayo eri mu bunnya nga bakuba emiggo n'okubonyaabonya buli ekiriyo abalala bali wano olwedde
batambula
mutamanyako butemi ati agambye
ayogedde
ekigambo kya mukama mpulidde ekyogera ku mulimu
gwange
bali mu bwengula bwaffe
kyokka
n'abamasaza era nabo bali kati babayitako
nobuyinzatewali
kyebatugambaobuyinza babugamba
bantubawadde
obuyinza
okugobaokuwonya
endwadde okugoba emizimu wabulaffe batugamba ffe tulina ebyokulwanyisa byabwe bayibuli neegamba ebyokulwanyisa byaffe si byabu birina musaayi wabula byamaanyi n'okumenya ebigo ku bikuba 15 neekulaga bamalayika abalina ebyokulwanyisa oyagala kusiba mizimu malayika ono w'obunya obutakoma ne bano banne be balina enjegere ezisiba ku bikulirwa abiri katubiyitemu mu bwangu
ku lesula y'amakumi abiri n'olunyiriri olusooka. Nendaba malayika ng'akka okuva mu ggulu ng'alina ekisumuluzo ky'obunya obutakoma n'olujegere olunene mu mukono gwe.
Yesu
yebazibwatwakugambye
tali omu bali biliyoni ebikumi
bibiri
bonna balina olujegere balina ebitala nga
bw'obalaba
kusiba sitaani ne basitaani
ndegedde
emirundi ebiri kusiba sitaani ne
basitaani
omanyi mulimu n'abantu nga bo baafuuka basitaani nga tebakyali
bana
balina amaanyi
g'ekizikizabula
n'okubula batambulira
mu bbanga
nabbi akukyalirewo ne weewuunya
omusanga
mu nnyumba ng'atudda n'omugamba nabbi
waisiwa
amaanyi ga mukama abalala balinnya ne ku mitwe
gy'abantu
waliyo abantu be twali tusabira nabbi omu n'alinnya ku mitwe n'ayogera ng'ayogera nga
sewe
nze gundi
I am so.
Munjagazaki.
What do you want from me?
Munzije mukasenge kange.
You get me out of my room.
Badde nsaba Katonda
wange. I have been praying to my God.
Yani andese wano.
And who brought me here?
Babalinga mizimu.
And they are like demons.
Omulaba talina kisa. Atunda hore rice n'olowooza mbu akyali muntu.
They still hold rice and think they are human beings.
Emitwalo etaano kiremu. Aba takyali muntu.
He is no more human being.
Musambwa gwennyini okuba kutambula. Nga tekulina kisa ku bantu
wano. Has no mercy upon people.
Yesu emigaati gy'empozi yagitunda mmeka?
How much did Jesus sell his bread?
emigaati yagitunda mmeka
how much did he sell the bread
ebyennyanja nabyo yabitunda mmeka
fish he sold it how much
tebyava mu ggulu nga bala bawo
did it come from heaven when he was
yabitunda naye bino yali omuchere baagulimye bugu ngulaba baagulimya watojjo ogunguza
how dare you sell
nga ne yesu yakole emigaati egiva mu ggulu yagitukuza
bread from heaven never sold it to us
gino misambo tebakyali bantu abamu
demons they are not human beings
Maybe I'm not
looking
at it. Open the
eye to see what is happening.
Yes, we are not looking at it.
When he just brought the bread, he sold it. Now let me ask you,
what
does bread and this rice, what is worthy to be called the holy?
So they were
made by people or planted by them. But God has had mercy on us. Revelations
20 verse 2.
These are the angels who bind.
When
Satan was bound,
we saw
the authority was handed to Jezebel.
Even
a few angels who remained. It was on Rev 12.
When
Satan asked the challenge of the church, when he was being imprisoned, the number was in prison. The angels. And the number remained. Revelations
18.
And God gave us authority as a church to bind it. To cause it to be bound. That's why it says what we bind on earth. In heaven it is bound. The angels who bind remain in heaven. But we command bind.
Baba,
you
know,
they have to bind. If you stand in the word of God. The greatest number of was in prison.
Bible
shows that they were prisoners. They remained authorities in our hands.
When
we stand in the word of God. And we cause them to be bound. Jude 1:6.
Ne bamalayika abataakoma bukulu bwabwe bo, naye ne baleka ekifo kyabwe bo bennyini, abakuumira mu njegere ez'ennaku zonna wansi w'ekizikiza. Olw'omusango ogw'okulunaku olukulu.
Yesu
Revelations 12:7. He was imprisoned, even his angels. The number which remained, Revelations 18 shows up.
And
they are more than the people of the world. But the authority was given the church. Now the question is, if Satan is gone leading, heading hell, or this prison, or the pit, how can he turn against his angels and he binds them?
All
these were bound by the other angel, Abaddon of the chains, and his colleagues. Now church,
things were
turned upside down. We never understand them. You are the one who binds, you are the one who breaks, you are the one who does everything. What do the angels going to do?
You are
in the commanding post. And you command them,
attack
here, bind here, break here. And you see how they will never work. But you
will
be the one fighting. It depends on flesh and blood. And you sweat the whole of you. And after you arrive, I can say, I have beaten them.
I
fired them. Even the age of fire,
you
don't know.
Fire,
and it will just happen.
Peter, it's your kubide sura, eyo kubide, onyoro kuna.
2 Peter 2:4.
Peter, it's your kubide sura, eyo kubide, onyoro kuna. Kuba. Kubanga Katonda tiyasonyiwa bamalayika bwe bayonoona naye n'abasuula mu lukonko n'abawaayo eri obunnya obw'ekizikiza okubakuumira omusango.
Babakuumira paka kunaku lw'omusango.
To the day of judgment.
Wabula malayika oli.
But the other
angel. Wabunye obutakoma ne banne abakolayo.
The spirit is calling his work there.
Ne baba spirit.
They are the ones who imprisoned them.
Era bwoba oyagala okusiba.
Oyinako
esaabo.
You have to use them.
Tosindika mu nsenyi
nkalu.
Tosindika mu nyanja. Enyanja.
The sea.
Zezemu ku zibesi zaabo
wano ku nsi. The bases of these angels.
Bamalayika bano abagwa.
The fallen ones.
We basinzira okutikwa
mu nsi. Where they to torment the world.
Okusinira ku Ezekiel 2
musango. Ezekiel 27.
Bakanye wansi.
Era bakozeewo n'ebibuga. And they have made streets there.
Katulina kubasindika mu nyanja.
Ne
wankubadde mu nsonyi nkalu. Obunnyo obutakoma.
The pit.
Ate kutuuka ku lunaku lw'omusango tebavaayo.
The lake of fire. The day of judgment, they shouldn't come out of there.
Kunakula omusango.
The day of judgment.
They
will be cast in the lake of fire.
And they
shall be on the thrones of judgment.
Kati neba na abazi mizimu jine jasikari mewe mbibi.
Which remained the evil spirit.
Obuyinza kwa wewa kanisa.
Before it was given the church.
Kukubasibisa.
To cause them to be prisoners.
Na abasibanga wewe. Baliba maraika
bano. And they will bind there these angels.
Kwenye tuwe kwa atira moru taru wa mbibi kati.
And we rather held the war ourselves.
Kutura.
You bind.
No menya.
You break.
Butufu n'oliranga
and you feel no.
Ero tuka echa n'ogamba.
You reach someone you say.
Butufu mukama.
Truly Lord.
Nsabye nnyo mpulira
nkoye. So much I feel I'm tired.
Mulimu n'abasaba n'obivanako. Bagambe tewebaka.
I told you don't sleep.
Fire.
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 Satani fire.
Satan
Satani fire.
Fire. Fire.
Yesu fire.
Jesus fire. You are sleeping now.
Ogoka lufunga okumye ku Yesu
omuliyo. Walk up when you fire the Jesus rather.
Mulimu ne yagamba Yesu pawano.
Jesus get out of here.
Pokamba watuka nokula we kanoko wanyo.
Walked alone, he got so tired.
Nebi okola ngato
cha te. He did never understood it anymore.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Kakatuwe baza katonga.
Now we thank God.
Oya tubikulide.
He will reveal us.
Asumeko kubikwa 18.
Revelation 18.
Bino bisiza mu bwana.
I'm passing through quickly here.
Nebi omoyo wa amani.
The spirit of power.
Atisi osubura okubanga lero genzi.
At least you may go today. When you've got to understand it well. Revelations 18 from verse 1.
Obikulisira ya 18 n'olinyolosooka tugamba. Oluvannyuma lw'ebyo nendaba malayika omulala ng'akka okuva mu ggulu ng'alina obuyinza bungi n'ensi n'emulisibwa ekitiibwa kye. N'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti kigudde kigudde Babulooni ekinene. Ekifuuka ekisulo ky'abalubaale n'ekkomera lya buli dayimooni n'ekkomera lya buli nnyonyi embi ekyayibwa.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kakati ekizibu ekiriwo.
The problem here.
Nti bamalayika 10
babasiba. Thousands of angels were imprisoned.
Kubanga Bible
yebeeraga. For Bible when it shows.
Bagwa kimu kya kusa.
They fell a third of them.
Kati bw'okwata trillions ez'ekikumi.
Now when you get 100 trillion.
Kubikula 5 zeyogerako 10 n'emu.
Which speaks of 11.
N'okozesa kimu kya kusa
tu. And you get a third of it.
Bajja kuwa enamba ya bamalayika
baba bagwa. The number of the angels who exist.
Bali mu trillions zinga
3.something trillions.
Naye baba basibako trillions kali.
But if they imprison,
tugambe nga 2.
At least 2.
Trillion emu we erya tusinga
n'obungi. 100 trillion baba is existing.
Bakugambye nti bano basi.
But insajjudde emizimu. The world is full of demons.
Naye Bible yegamba.
But Bible says.
Nti bamalayika nga bamaze okubateekawo
wali.
Okuweereza wamu naffe.
Serve together with us.
Ffe batuwa obuyinza naffe
wali. They give us authority here.
Ne batugamba tubawadde
obuyinza.
Kati nga twalina okukolagana ne
bali. We had to connect with the angels.
Tetusibaano ku nsi ne bali basibe.
What we bind on earth is born in heaven.
Ffe twasigala mu lutalo
ffekka.
Ne tusiba ffekka ne tuwaana.
And we bound alone and we fought alone.
Tetwasibira
ddala. We never imprisoned totally.
Kyokola gye mugobe nkya
gye. That's why what we chase tomorrow they come back.
Matayo 10.
Matthew 10.
Matthew 10.
Tandikira onyo lusoka.
Matayo esula ya 10 n'olunyo lusoka.
Matthew 10 from verse 1.
Naita abayigirizwa be 10 n'ababiri. N'abawa obuyinza ku dayimoni omubi. Okumugobanga n'okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna. Abatume abo 10 n'ababiri amannya gaabwe ge gano.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Mukama bwato n'agaba obuyinza.
That's God gave the authority out.
Era ina wayogera n'agamba.
Speak someone and say.
Ntuli ara bana amukiriza. Obonero buno bonna bonna.
All these sons of God.
Bagobereranga. Teyakoma kuwabu iba tumeroka.
They end up to give the.
Wabula nawo bonna abamaliri
bwa. But all they will believe him.
Era bwa mara okwogera
ebyo. He speaks that.
N'agamba kati tukwatagane ne ggulu.
Let's connect with heaven now.
Tuli mu Matayo 18.
Matthew 18.
Ngakomekereza.
As I wind up.
Ebyo nakulwa
aliyo. Of this day.
You
connect with the spirit of power. You have known how you can work with him. Matthew 18:18.
Mazima mbagamba nti byonna bisiba ku nsi birisibibwa mu ggulu. Era byonna bimusumulula ku nsi birisumululibwa mu ggulu.
Yesu yebazibwe. Nebatugamba kale kye tulina okukola. Tukwatagane n'eggulu. Lino lirimu bamalayika. Asobole okukola naffe. Kati bw'ogamba nti musumulule, eggulu liba lirina osumulula
wano.
Sigamba nti bakisiba mu
ggulu.
Wabula bo bamalayika balina otuweka otako ntukola nabo.
Mu mulimu guno.
Goloka ku bigere ebyo. Tugenda genda tukozese omwoyo w'amaanyi. Olumbe. Era otume. Ejeri abamalayika.
Ligenda
liyite enkwe z'abagerengetanya.
Ababadde
bagerengetanya ku bulamu bwo.
Ku
bizinensi yo.
Mu
kintu kyonna. Mu kutegeera Katonda. Waliwo ebirooto ebyo ebibadde bikubuzaabuza. Sindika ejeri abamalayika bano. Bagenda kuba bayitamu. Okuyita mu mwoyo w'amaanyi. Mukama ssebo kitaffe omuyiza ebintu byonna. Tukwebaza eyatonda eggulu n'ensi olw'akaseera akalungi k'otuwadde. Tukugulumiza era nga tukuddiza ekitiibwa olw'okutuggyako enjala n'ennyonta eri gye wayogerako mu Amosi essuula eri omunaana onyole 12 ng'ogamba nti walibaawo enjala n'ennyonta nga si yakulya mmere si yakunywa mazzi wabula ey'okuwulira ekigambo kyo naye Mukama olwali tukwebaza olw'emmere gy'otuliisizza ennungi emmere etukuza nga bwayogera mu Peter ekisooka essuula ey'okubiri oyogera nti ng'abaana bakajja musa mulundi ogw'okubiri mwegomenga emmere ey'ekigambo ekyamata ekinaasobola okubakuza okutuuka ku kigera kitaffe tukugulumiza olw'akaseera akalungi k'otuwadde era tukwebaza olw'okukkiriza ekigambo kyo nekyeyabyamufu olwaleero tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu oyo atuyigiriza era atukulembeddemu okutujjukiza bino byonna kubanga kyawandikwa ku ye mu Yokaana essuula ey'14 26 naye omwoyo omutukuvu omubeezi bw'alijja alibajjukiza byonna era alibabiwulira byonna era alibasomesa tukwebaza gwe omusomesa omulungi omwoyo omutukuvu atambulidde mu ffe era leero nga bwe tweyongedde okkumanya era nga twongera okukutegeera n'okubikulirwa ng'okolebwa obujjuvu bwo obw'emyoyo 7 Isaaya 10 bwetugambye omwoyo wa Mukama omwoyo w'amagezi omwoyo okutegeera omwoyo okuteesa omwoyo w'amaanyi omwoyo okumanya Katonda omwoyo okutya Mukama omwoyo w'amaanyi leero gwe tulimu Mukama nga bwe tuwulidde gwakola emirimu egiri bwe giti oyogera mu Isaaya 13 nti osindisa abasajja ab'obusungu bwo abasajja ab'amaanyi ababo abeenyumiriza be basajja bano ab'amaanyi ab'obusungu basoboka bakabakabaka tukwebaza olwaleero kubanga otuyigiriza okugasa nga bwayogera mu Isaaya 8 nti gwe Mukama atuyigiriza okugasa oyigiriza abantu bo era twongedde okunoonya obwakabaka bwo n'obutuukirivu tweyongedde okubumanyako Mukama era tweyongedde obutegeera wasuubiza ng'ebisigadde oli wakubitwongerako Mukama saawa zineero abantu bo tubadde n'ebitawaanya ng'abalimu abakuŋŋaanye mu kifo kino ng'ekkanisa yonna okwetula mu Uganda ng'okkanisa yonna okwetula mu Afirika okwetula mu Bungereza okwetula Amerika Australia ayi kabaka bakabaka yonna mu Yurupu yonna sebakabaka bakabaka tuli wano sebakabaka bakabaka tugenda okuyimira ku lwabwe ne ku lwaffe sebakatonda afumiza ebintu byonna okuyisaamu ejjira bamalayika abatambulira wansi w'omwoyo w'amaanyi bayibuli bweyogeddeko ate enkwe z'abagerengetanya n'atabaganya kutuukiza ebateeseza n'abakwasa olukwe lwabwe bo bennyini ayogedde mu Yeremiya essuula eyo esooka n'agamba nti asikukuula buli katonda kyataasimba na buli kyataazimba era n'azimba era n'asimba ebya katonda ku lw'empaka olunaku lwayo Mukama nga tuli mu maaso go nga tuli mu kubeerawo okwo tweyongedde okutegeera Mukama tweyongedde okumanya buli muntu ng'ayimusa eddoboozi lye gy'oli ayi kabakabakabaka owulire okusaba kwe owulire ayi kabakabakabaka otume okuva mu ggulu okuweerezebwa ejjere bamalayika tuwulidde Mukama bamalayika bakolere wansi w'omwoyo w'amaanyi tuwulidde nga lyerisolo ery'amaanyi eri aba wonna abalabe baffe we bali emyoyo gyonna emikyamu mu bwengula mu bwakabaka bw'emunyeenye ku nsi kuno sebakabakabakabaka mu nnyanja wansi ku nsozi ne mu biwonvu yonna ayi kabakabakabaka ekibadde ku mutwe gy'abantu ekibadde ssebo katonda ffe ejyasimwa mu ttaka ejyasimwa buli mu kafo konna Mukama ssebo katonda ffe Zakariya essuula esooka onyoola 11 mulugamba osindika bamalayika abafefesi ne bafefeta emyoyo gino emikyamu ne bafefeta amayembe akabadde kasuula abantu bo Mukama ssebo kabakabakabaka nga tuli wansi w'omwoyo w'amaanyi olwaleero nga tuyimidde mu kifo kino Mukama tulangirira olutalo olw'amalayika w'omwoyo atambuye wansi w'omwoyo w'amaanyi era tugamba malayika akutte ekkondebe eryokuna ku bikwesolo by'omunaana duumire kire bamalayika abadooni bamalayika ab'enjegere bamalayika abalwanisa abalina ebyokuweesa by'obusungu bwa Katonda okuyinamu okulwanisa abo abadde balwanisa ezzadde lyo abadde balwanisa ekkanisa yo emyoyo gyonna emikyamu egibadde mu bwengula bw'ekkanisa Mukama egibadde mu nsi eno Mukama sobakabaka bakabaka nawe otuwadde
atadde obuyinza mu matayo kumi okugoba mukama obuyinza bwo ye mwoyo mutukuvu era tumwebaza ng'ayita mwoyo w'amaanyi nekondeerera malayika omuduumiza owokuna adumira malayika akuta ekyokulwesa kyokuna malayika batonde w'enjegere ku bikula kweyogedde kasula y'omwenda olyakumi n'olumu yitamu nebo malayika bilioni ziziri ze tuwuliddeko ebikumi ebiri mu bwengula bwaffe yitamu olwaleero okusiba nga bwe kyawandiikiddwa era nga bwe tukisomye tijye tunaasibanga ku nsi mugulu kisibe mukama olumbe ebyoje n'emikyamu egy'abanabbi b'obulimba egy'eddiini ez'obulimba olumbe ssebe ku nsozi olumbe mu biwonvu malayika badooni ow'enjegere yitamu olwaleero okusiba yitamu olwaleero okusiba emizimu ogireeka mu bunya obutakoma okutuula ku nnaku olw'omusango bayibuli egambye mukama mu Jjudi essula esooka ny'olwomukaaga tine bamalayika abataakuma bitiibwa byabwe abakumire mu njegere ez'obunya wansi okutuula ku nnaku olw'omusango olwaleero mukama teri muzimu gwe tuwa mu kiwonvu teri muzimu gwe tuwa mu lusozi teri muzimu gwe tuwa mwekuwaddemu mu nsonyi enkalu newankuwadde mu nnyanja mukama mu nnyanja yonna ezekabi musanvu gye basinzira tusindika malayika abadooni ow'enjegere okusiba okwata emyoje emikyamu ogireeka mu bunya obutakoma okutuuka olunaku olw'omusango mukama sabakabakabakabaka ng'okulembeddemu ejjero yesu okulembeddemu mukama w'abakama tukusaba oyitemu leero okulwanyisa abo kubanga bayibuli egambye omwoyo w'amaanyi ali muffe n'ab'amaanyi bamalayika b'amaanyi bayibuli bweyogedde maisa 13 abo balina obusungu bwa katonda abo abenyumiriza abalina enjegere za katonda okuyitamu mu bwengula okusibamu emibi ekibala kitambulira ku bantu bano ekibala kirondola emirimu gyabwe ekibala kirondola esabe lyabwe ekibala kirondola sebukabakabakabaka buli kyabwe okubasika okubasemaga ekibala kibajje mu katonda okubasuula ekibala kyebalebesa okutegeera olwaleero leka malayika abadooni ow'enjegere nejjeri lyonna okuyitamu okuyitamu nekkondeere nga lifuuwa era nga liduumira malayika akuta ekkondeere lyokuna malayika akuta ekyokulwanisa yitamu okugaba enjegere okugaba ebyokulwanisa kuwandula omuliro ku bibuga by'abasudaani ku masabo gonna yingiramu okusula emizimu ekibala kikosebwa okulagula mu ggwanga lino obulagiro obw'obulimba banabbi w'obulimba abasamize abalogo bonna mukama fefeta yonna zakariya suura esooka olunya lwa 11 gandi ofefuleta emyoje n'emitamu n'amayembe akabadde gasuura abantu bomukama olwaleero mulinnya erya yesu tulumbisa obwengula bonna tulumbayo yonna mufefeteeyo malayika abadooni lumbayo 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 bayibuli egambye muli kulwani n'oyogeraku omuduumizi w'ejje ery'amaanyi kyolabisa olwaleero okulwanira ekkanisa ya katonda okusiba emyoje n'emitamu okuzimbula buli katonda kyatasimba buli nkwa zonna okuzigera ez'abakerengetanya okuzitta olwaleero mulinnya erya yesu tusindika gira malayika abadooni malayika w'enjegere yitamu okusiba emizimu yitamu okusiba amaanyi gonna ag'ekizikiza akabadde galumba abantu ba katonda akabadde galumba ezzadde lya katonda akabadde kabasembabeka obateeka mu bunya obutakoma obutuuka ku nnaku olw'omusango mulinnya erya yesu omwana wa katonda omulamu lumbesa lumba 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 malayika abadooni lumba lumba mutuma alumbe mutuma alumbe mu kyalo kyewammwe ku nsozi mu biwonvu ku mitwe gyebusamize mu bitanda munda emizimu gye gibadde yonna gye bagironga mu mbuzi mu nkoko yonna lumbisaayo lumba mu bisozi zaabwe lumba mu ddiini ez'obulimba lumba mu banabi b'obulimba lumba mu matuma b'obulumba ab'obulimba lumba tumayo malayika abadooni ow'enjegere atuukirira ekyawandikirwa ekiri mu ezekere essula y'omunaana abasajja baasamiranga emizimu ne bagisiba ku miranga egiyingira mu makuŋŋaaniro miranga egiyingira mu makanisa egibadde ku butuuti tuyinzika sindika gira malayika malayika abadooni lumba lumbisayo sula emizimu gyonna egibadde ku mitwe gy'abantu egibadde ku mitwe gy'abantu bayibuli yegambye mateeka 12 tosobola kuyingira mu nnyumba ey'owamaanyi n'osanya emirimu gye okugjako ng'osose n'omukwata n'omusiba tusiba emyoje n'emikyamu nga tusindika gira malayika ow'enjegere okusibira ddala emizimu gy'abaana by'obulimba yatekosa okulagula egyatandika makanisa g'obulimba mu gwalaliro malayika abadooni lumba lumba lumbisayo lumba mu uganda yonna lumba afirika lumba asia lumba yurupo lumba amerika girumbe lumba australia emyoje n'emikyamu okusookeradda mu kanisa mu kifaa kitukufu bayibuli egambye mwezekere sula y'ekumi ntinna malayika asooke ayingire nezekere sula omwenda asookere mu kifaa kitukufu omulimu gutandikira mu nnyumbayo omusango gutandikira mu nnyumbayo mu kanisa y'obulekosi banabbi w'obulimba abeekweseemu malayika abadooni yitamu yitamu n'enjegere za katonda okusira emizimu egibadde ku mitwe gyabwe egy'obulaguzi bayibuli egambye bikoba 16 16 tinoomuwala eyaliko dayimoni eragula pawulo n'amulokolera dayimoni nezimufaako nezikwata malayika okuzisiba tulokolera emisimu gyonna egibadde ku mitwe gy'abanabbi ab'obulimba gyetekosa okulagula okuba sente z'abantu okutunda emiceere nga balowooza nti mitukufu
mukabalumbisa maneja wawenjegeri aitema kusinajia mizimu aitema kuchisiba wajite kambuja putakuma okuduka kunakula musangu mlinye ria Yesu maneja wawenjegeri itamu Uganda ekuwa kereone wakatonda nitwasa ukuimira kuruwa katonda mekuruwe siyafe mukama kuruwa na kuruwa Negro siya fa itiba okola muri mwagwenga uru natoru arero kama katonda kulongo sabweru nango sekwaga itamu banabi babulimba bamuru amanya oita mureka wanjagere mureka wa manje rumbi sasa kama era sina miyo na mecham mo kama sasa kama tukwe basa kwa kule mbede mwege tukwe basa katonda fomuram tukwe basa kwa muru anyi atukule mbede mu mureka badoni okwa murura banabi babulimba edine sabulimba tonna mo kama na kama sasa Mumasare neta, mumeangura, wana, kumudoja abantu, mumitanda munda, musozi, wana rumba, mumbuzi zawe, mungoko mwanteka, mulinye ria Yesu, umwana katondo mrafu. Mokama tukwebaza, wewe kabaka tukune mbedemu, mokama saba tusaba, Bible yedambia, mwiyosu esure kumi, na agama mwesi nenjuba, Mwimi mwimi ile kukibiyoni Wamuna omwezi Okutuka angatu wangu Na yefe tuwakete na jire mwere kabadoni wenge gari Mwimi ile Okutuka angekanisati wakumuna mwa Mwimi ile musio na Mwetore wanaona Musikarenga mufefeta Musikarenga muna onya Elanga musakura Emeojo nemi chamu Ejiri kumdoja wanabi wabulima Ejiri kudini ezo wabulima Ejiri kumasamise Avaroko mwuseno Musio na yona Murumbei Na musikarenga mwimi ile Okutuka angatu wangu Ndawa mga koro tano mkulu Kumibwa kumi nabi Onyola msambu Okuduka nga mruwa angude Oluwa alero kumurundi kumu Nandude kateko kude kwa mkama fu Yesu Okulina patukufu Oluwa njiri obwa kama kukuitamu Mga muremi sisimu Ejibane kwa nabi wa mulima Ejo mule kusi Ejo mule kuhu Ejiba abatu Ejiba siri waza Jona mjitamu Mujeti kwa mjitwane Mubunja wende kuma Okuduka kwa kula msambu Ejiba tejavu waza batu wa kadoda Masamunoke na mbatu wa mulima Nabi wa mulima Oluwa mkama Osumura kukabia abatu Emisimu Ejibana javu waza abatu Abatu wa sabro kuyayana Bakena manabi wa ulima Ejibana jibaru waza Ejibana jibaru miso kukena masu Oluwane mwane kabadoni Itamo kujusima Ejibana jire penwane Ejibana jire mesa Ejibana jire na business zame Okujusima Oluwa sabro kena mani wa ulima Oluwane tuwile mesa Mwini nyari ya Yesu Yekweka tuonda tuobuwa Awatali kushika sadaka Awatali kuwaya sadaka Oluwane na mkama Manabi wa ulima Wate bare tenwane Wate bare tenwisimu Umate wa mkama Masabro kena wakone musenti Na yoruwa Arero, sina kajira mare kabaroni, mare kwa njagere, o kurumba, mana biwa urima, abasiba urima, abikuza urima, abuza njira urima, abara kama samise, moka moro arero, muri njeri ayas, o kwa mburura, o kusumura watu, moka wadema kosi ni amagesi, wadema tuana kari abu mukama, wadema njaga kama yumba, wadema njaga kama madoka, wadema njaga kizade mukama, muri njeri ayas, umana kadondo mram, moka morume, rumi na yadala, sina kajira mare kabaroni, o kwa njagere misimaji, o kwa mburura mani ako. Amen okuba swaza kwaba zamu kama kubango shikose kwaba le Yesu kwaba kama kwaba le kabata kwaba ro muri mo gwenja kwaba le Yesu murungi kwaba ro muri mo gwenja uro mukama tuko gurumisa muri nyeri ya Yesu mukama ro nyuma